enkosi mzolano Neville masime njalo nje okomzuzwana njengoba sithoba emthandazweni masithobe intloko zethu kwaye kubakho isicelo esikhethekileyo ungasazisa nje ngokuphakamisa izandla zakho ngokubamba entliziyweni yakho ezo zinto oziswelayo uze ucele uba wasezulwini ukuze akunike zona bawo wethu wasezulwini siza kuwe ngoku egameni lenkosi uyesu siyeza sikholwa ukuba izinto esizinqwenelayo zimelwe kukwaziswa emthandazweni ukuba besinokukholwa ukuba siya kwamkela oko sikucelayo besiya kukunikwa ngoku elo dinga liyinyani kangako yonke le minyaka sikubonile sakulinga kwaye siyazi ukuba oko kuyinyaniso sifuna ukukubulela kuqala ngokugcina ubomi bethu nokusivumela ukuba sibuyele apha kwakhona kunye sihlanganisane apha kwibandla lenkosi siyakubulela ngenxa yebandla nangenxa yomlungiseleli nangenxa yenyaniso enkulu esithi kuyo sakhe apha size siyimele siyakubulela ngaye wonke umntu okubukho obungcwele kwaye siyakucela ukuba ube nenceba kuthi namhlanje uze usiphe ukuqonda esikusweleyo ukuze sibe sisicaka esilulutho ngokuthe chatha kuwe umnqweno wentliziyo yethu ukukukhonza ngentlonelo nangentliziyo eyinyaniso nokokuze ufumane okona kungcono kubomi bethu yonke imihla kwanga ukuhamba kwethu kungangokokuze ukholiswe ezi zinto esizenzileyo ngaloo mini ngoku sithandazela bonke abagulayo nabasweleyo namhlanje abakubukho obungcwele apha nakubukho bendawo zakho ezingcwele kuyo yonke indawo kwihlabathi jikelele ukuze uyehova omkhulu eze emandleni akhe aphilise bonke abagulayo nabaxhwalekileyo zuzela igama lakho elikhulu uzuko sikelela yonke imfihlakalo esentliziyweni kusasa nje yezo sicelo zomthandazo siyathandaza ngoku njengokuba ukhangele ngaphakathi kwintliziyo nganye ubona ukuba basingisele entwenini na njengokuba bephakamise isandla sabo ubanike iminqweno yabo kwaye sisikelele njengokuba sikudumisa sibheka phambili ukuze xa sishiya esisakhiwo kusasa nje sisiya kumakhaya ethu zanga singanokuthi njengabo babevela e-Emawusi bezingavuthi na iintliziyo zethu ngaphakathi kwethu ekuthetheni kwakhe nathi endleleni sikucela oko egameni likayesu amen ningahlala phantsi ndingathanda ukuthi ngokulunge kakhulu kusasa nje uba lapha kwakhona kwibandla labantu ubukho benkosi kwaye zinyanga ezimbalwa ndibuyile kwaye kwicawa ephelileyo bendinqwenela ukuhla kodwa ndiyaqonda ukuba ibingeyiyo intando yenkosi ngandlela ithile lo mfula awunampilo kakhulu kum nje ukuba ndifike emfuleni andivumelani nalo moya ulapha kwaye ndisuka ndijaduke ndonke kwaye ndiyacinga ukuba ukujaduka kuhle kwaye ukungena esiswini kum ndaze ndagula kakhulu ndincancazela ndishukuma ndigodola kwaye andikhange ndikwazi ukuhla nangona bendiphakamile ndazama ukuzinyanzela ukuba ndenze njalo kwaye ndiyazi ukuba umfula awunampilo kakhulu kwaye awunampilo kwaye andimelwanga kukuhlala kuwo ngoku sifuna ukunika ingxelo sibe nethuba elimnandi kwiinkonzo zenkosi phaya kwiindawo ezahlukeneyo zeli lizwe apho inkosi isibizele ukuba silungiselele khona kwaye ngoku bendingalindele ukuthetha kusasa nje malunga nayo nayiphina into ethile kodwa umzalwana uNeville ufune ukuba ndibe nento endiyithethayo kangangoko ngokubakho apha kunye nabantu ngoko uhleli nenceba kakhulu ekwenzeni loo nto njengoko sonke simazi umzalwana uNeville kwaye siyamthanda umzalwana uNeville ngoku akukho mini endingacingi ngayo ngaye nenkosikazi yakhe nosapho nabantwana bakhe ndibathandazele uthixo amnike amandla okuqhubela phambili aqhubele phambili njengoba sisazi ixesha lethu liyaphela sisondele kakhulu yangomso kangangokuba izibane zangokuhlwa zanamhlanje kwaye ndi usapho lwethu luphanga phandle entshona sisahamba kakuhle sisonke ndaze ndabuyisa ndafumana ishumi elinesibini lebhondi ndabe ndalahlekwa lishumi kuzo okoko ndithe ndabuya kwaye uBilly Paul ubuyise ngeshumi elinesibhozo lebhondi wabe uRebecca noSarah noJoseph babuyisile emzimbeni bonke kakade inkosikazi yam ayikhange ibuyise ngoko bendingeke ndithethe loo nto apha phezulu yazi ukuba ndimele ukugoduka emva komzuzwana ngoko ndikodwa sibe nelimnandi ixesha elimnandi kwaye sinombulelo kakhulu thina akumnandanga ncam ndicinge njalo ukubuya kodwa kukho into enye enkulu izinto ezimbini ezibalulekileyo ebesizikhumbula ekungekho ndawo yenye enokuthabatha indawo yazo into enye abahlobo bethu abalapha kunye nebandla akunamsebenzi nokuba ndiyaphina siyaphina sifumana abahlobo kwaye siyabulela ngenxa yabahlobo bethu kodwa kukho into ethile ngawo bahlobo bahlala benamathelene nathi ebunzimeni bonke kangangokuba kungabikho ndlela yakubeka enye into endaweni yabo bahlobo akunamsebenzi nokuba omnye umhlobo angayintoni na akukho ndlela yokuba ungabeka nto endaweni yomhlobo onjalo uyakuhlala kuminxaniseleke kubo nibanye kwaye thina sikunye sikhangele ukubuya kwenkosi njengoba iintsuku zihamba kwaye kubunzima ukuzama ukucinga ukuba alinakwahlulwa kufika engqondweni yam isibhalo endikholwa ukuba nguPawulos osibhalayo waze watsho kumaKorinte ukuthi akukho nto ezikhoyo akukho nto izayo akukho magunya nabuze indlala intshutshiso okanye nasiphina esidalwa esikhoyo nobomi nokufa obunokusahlula thina eluthandweni lukathixo olukuyesu kristu indlela apho nokufa ngokwakho kungasoze kube nako usahlula ngokuba sihlanganiswe kunye entliziyweni kobudlelwane bukhulu buselizwini likathixo kwaye nokufa ngokwakho akusayi kusahlula hlangene kwingunaphakade elikhulu ngalo lonke ixesha nesigaba sexesha ukuze ngoko abantwana kusasa simele ukuya enkonzweni kakade kodwa naphina apho uya khona akukho asingomnquba mncinane usekoneni kwaye kukho into ethile malunga nawo ndiyakhumbula ukuvala ntsimbi incinane indala ndize ndiibetha phaya phezulu ngentsasa kwaye ndiyacinga ukuba ayikhali ngeli thuba ngokuba abakayibeki laa ndawo iphezulu ngokwangoku ukwenza intsimbi kwaye ngoko kuhlangana apha kwese sibhozo nesitalato ipen apho kumashumi-amathathu anesihlanu eminyaka eyadlulayo ndiguqe apha kumxhophozo omdala ukwakha inkonzo yam yokuqala nendlela eyathi ngayo inkosi uyesu yathetha nam ngaloo nto kwaye namhlanje imi apha njengesakhiwo sesikhumbuzo esincinane apha kwaye istena nodaka simi njengomfanekiso oqingqiweyo wesikhumbuzo kodwa ukuhla ukungena ngaphakathi entliziyweni yam kukho umfanekiso oqingqiweyo wesikhumbuzo uyakuhlala okoko ndisenenkumbulo kwaye into eyenza inkonzo ayisosakhiwo ngabantu abahlangana phantsi kwaso ukuze banqule uthixo siyavuya ngenxa yezi zinto kwaye ngoku ndicinge ukuba mhlawumbi ngenxa yokuba ixesha lethu liphelile sekukufuphi kwaye asinaxesha elininzi liseleyo ndingathanda ukuba ndibe bunichazela ngento ethile eyenzekileyo ukuze ke ndiye ekwenzeni amakhasethi ngeli thuba ndilapha ngokuba ndandithembisa nonke yabona uba nawuphina umyalezo wekhasethi uya kuqala uphume apha naku apha onke amakhasethi enziwa khona hayi phaya phandle ngoku umzalwana uJim nabanye bayaphuma bawathengisa enkonzweni njalo njalo kodwa loo nto ihlala into ethile iphume apha kuqala yabona ungahlola naphina uya kuyifumana sisithembiso sam eso kuni kwaye kuya kuqhubeka ngolo hlobo ide inkosi uthixo itshintshe kwaye ndiyacinga ngoku ukuba abathengi bamakhasethi abakwihlabathi jikelele umyalezo ophuma usuka apha ujikeleza igade lomhlaba uyabona phaa ngaphandle kuya kungena emahlathini nakwindawo yonke uya ngoshicilelo lwamazwi nokuya kubahedeni ngobuninzi ngeli lwimi ezahlukeneyo ezininzi otolikelwa kuzo ngoko ndifuna ngeli thuba ndilapha inkosi ithandile ukwenza amakhasethi amatsha kwaye mhlawumbi ukuba umlungiselele akananto engumthwalo ngaphakathi entliziyweni yakhe ngokuhlwanje ke ndingathanda mhlawumbi ukwenza ikhasethi ngokuhlwanje ukuze ke ndiye e-akhanso ngomso ukuze okanye ngolwesibini xebe ngolwesibini kusasa ukuya kuncedisa kwinqunquthela phaya kunye namakristu obuzalwana bezizwe ngezizwe ndiyacinga okanye mhlawumbi oko ndikubize ngendlela engeyiyo yinto enokuthanda nimalunga nobukristu bobuzalwana besizwe andiyazi neneni uxolo loo nto imbi kakhulu akunjalo enkosi mhlekazi amakristu amanyeneyo obuzalwana kwaye bendimelwe ukuba ndiyile ukusukela ngecawe ngoku ukuya phambili kodwa ndibambe unamhlanje ndimgcinele umnquba ukuba ndibe lapha esandla kwaye ngoko ndiza kuphuma ngolwesihlanu ingaba yiyo mhlekazi ulwesihlanu kungoko apho iinkonzo zivalwa khona phaya kwaye ndiya kuzama ukubuya ngokuhlwa ngomgqibelo ukuze ndibe lapha kusasa ngecawe inkosi ithandile ndiza kwenza elinye ikhasethi kwaye mhlawumbi ngamanye amaxesha xa kuqhubeka ngoku ndifuna ukwenza amakhasethi ambalwa ngaphambi kokuba sihambe kwaye ngenene ndinyanzelela ukuya ebaton rock elouisiana loo ngqungquthela ukuze ke ndibuye kwaye ndimele kukuhamba ngoko nakanjani na ndiye Anchorage yabona ukuze ukusuka eFairbanks naseAnchorage ukuya kumadoda angosomashishini abangamakristu be-full gospel kuloo macandelo ndize ndibuye kwaye ukuba inkosi ithandile ndinyuke ndiye eChicago ngeveki yokugqibela kaJulayi kwaye ndiyaqonda ukuba ngoko malunga nelo xesha kuya kufuneka ndingxame abantwana ndibase eArizona kwakhona ukuze bangene ndibabuyisele esikolweni phaya ngokuba tshali ndimele ukuba ndibe lapha ngo-15 kuAugust ngoko ndifuna ukubuya ngelo thuba inkosi ithandile ndiyihlenike neKentucky wonke umntu uyahleka mhlawumbi ngabanye babaqala ukufika abangenakwazi ukuba ndithetha ukuthini na ndikuthemba uba ivakali imbi olo hlobo into esuka eqongeni kodwa ngoko kuya kuba kuxa sekungene ixesha loonomatse basemithini ngoko mama cox ndixhomekeke kuloo nto uyabona ngoko okweveki ezimbalwa phaa ezantsi kwenzela iholide ngoku ndiyakholwa ndinento ethile aphathe ubhili wandibhalela yona izaziswana ezincinane kwaye esinye sazo sithe tata umzalwana uneville ufuna ukwazi ukuba ungabasikelela nabantwana ababini qinisekileyo kuya kulunga nje kwaye ewe sinenkonzo yonikezelo esisenokuthi kwangoku siyiqhube loo nto ngokuze ke ndiyacinga ukuba siya kuba buthatha le mizuzu ingama-45 ilandelayo okanye into lolo hlobo ekwaziseni ngokufutshane ezinye zezinto eziqhubekileyo ngoku abantu abaninzi namabandla njengokuba xa lo ngumnquba uvulekileyo awuzange ube lihlelo kwaye uthixo makasiphe ukuba ungaze ube lilo ungaze ngoku sifuna ukuba le ndawo kube lapho singenamthetho koko iluthando singenamgaqo koko inguKristu singenancwadi yamixholo koko iBhayibhile ke ngoko asinabulungu sinobudlelane omnye nomnye kubantu bonke onke amahlelo wonke umntu amkelekile kwaye sinobudlelane ngelizwi likathixo apho wonke umntu anokuziva amkelekile kangangoko enokuba nako kwaye umthetho oyintloko sithanda nje inkosi uyesu kwaye asilo loqela lifundileyo apha singabantu nje abalula abazama ukufunda iBhayibhile size singabeki ingcaciso kuyo ngaphandle koko nje ikuthethayo nje ndiyakholwa ukuba uthixo uya kugweba ihlabathi ngenye imini ngeBhayibhile ngoku ukuba bona uya kugweba ihlabathi kwaye ukuba kukho nto anokugweba ngayo baya kuthini abantu ukwazi ukuba bathini na uyabona uya kuba nguthixo awungeke ubeke ungalungisi kuthixo kwaye uthixo umelwe kukuba nento ethile engumiselo wakhe agweba ngayo abantu ngoko ke ukuba uligweba ngenkonzo yamakatolika yaseroma ngoko ibandla lamagrike amakatolika e-orthodox namaninzi kulawo alahlekile ngokuqinisekileyo nalo lonke ihlabathi liphela ukuba uligweba ngebandla lamakatolika amagrike e-orthodox engaligwebi ngenkonzo yaseroma ngoko enye le ngoko inkonzo yaseroma nezinye zonke zilahlekile ukuba uligweba ngenkonzo yamaluthere ngoko amapresbitari kuphelile ngawo ukuba uligweba ngamapresbitari amaluthere namabhaptizi kuphelile ngawo uyabona ngoko ukuba uligweba ngokupentekoste ngoko konke okungaphandle kupentekoste kuphelile ngako kodwa akasayi kuligweba ngayo nayiphina inkonzo kolwam uluvo ngokuba zininzi iyantlukwana nokudideka kuninzi kodwa uya kuligweba ibhayibhile ithi uya kuligweba ihlabathi ngoyesu kristu ngoku oko kungokwesibhalo ngoku kwaye iBhayibhile itshilo ukuthi ekuqalekeni ubekho ulizwi waye ekuthixo kwaye ulizwi wayenguThixo, ulizwi waba inyama wahlala phakathi kwethu sekwanguye izolo namhlanje nangona phakade. Ngoko yena ulilizwi kwaye le uKristu ekwimoya yombhalo. Kwaye encwadini ye-Apocalypse eya kumaKatolika, isityhilelo esiya kumaProtestanti, kwisahluko sama-22 xa le ncwadi yayigqityiwe, uYesu wathi ngokwakhe, ukuba umntu uthe wasusa ilizwi lalinye kule ncwadi okanye wongeza ilizwi kuyo, loo mntu isabelo sakhe siya kususwa kwincwadi yobomi. Ngoko mna isizathu sokuba sikholwe kule nto size sihlale ngolo hlobo kanye akukho nto angazenza izinto angazibhalanga apha, siyayazi loo nto. Kodwa okoko nje sihleli noku oko akubhalayo, loo nto ilungile. Ke ngoku ekusikelelweni kwabantwana abaninzi kubantu amawisile ayabafefa, kwaye ndicinga ukuba bawuthatha umthendeleko wabo wokuqala kwibandla lamakatolika okanye amaluthere bemalunga ne-12 leminyaka ubudala kube luhlobo oluthile lenkonzo yobhaptizo xa bezalwa. Ndicinga ukuba iintsana ziyafefwa, kwaye ndicinga ukuba yiloo nto eyaqhekeza ubuNazarene kubuwisile kwiminyaka emininzi yadlulayo ubhaptizo lwentsana. Ndiyacinga ukuba kunjalo, Mzana Brown. Ndiyakholwa ukuba yiloo nto eyaqhekeza ibandla lobuwisile nomNazarene kuba amaNazarene engowamlomkeli ubhaptizo lwentsana. Kodwa kuthi apha emnqubeni ukuba sizakuhlala noko kuthe kwathethwa iBhayibhile, akukho ndawo eBhayibhileni apho bakhe bafefa umntu khona, hayi ke lona usana, akukho nomntu omdala. Kodwa bona iBhayibhile ithi indawo yokuphela kwayo yabantwana eBhayibhileni bezisa intsana kuYesu waze yena ukuze abe nokubeka izandla zakhe abasikeleyo. Waye wathi, bavumeleni abantwana beze kum, ningabaleli kuba ubukumkani bamazulu bubobaba banjalo. Ngoko ke siyazi ukuba sizizandla ezilusizi, umlungiseleli kunye nam okanye nawuphina omnye umlungiseleli ukuthabatha izandla zenkosi uYesu. Kwaye kuba yena ebelapha kusasa nje apha bazali bebeya kuzisa iintsana zabo kuKristu. Kodwa ngenxa yokuba silapha ngokumele yena ukuze simmele, bazisa abantwana babo kuthi, kwaye sibanikela enkosini ngokubeka izandla zethu phezu kwabo ekukhumbuleni ilizwi elikhulu lakhe nesenzo sakhe. Ngoko nantso indlela esinikezela ngayo abancinane. Bendicinga ukuba mhlawumbi umama othile usenokuba ulapha enosana lwakhe olungazange lunikezelwe enkosini ukuze abe ufuna ukuza kunye naba mama okanye abatata baya kuba benikezela abantwana babo. Siyibazisa nje apha, sibanikezele kuThixo, sithandaze phezu kwabo, sixelele inkosi ukuba sibeka izandla zethu phezu kwabo nangokumela ngandela ithile ezakhe. Kwaye oko kusondele kakhulu esibhalweni ngangoko sendikhe ndakufumana. Ngoku usenokufumana incwadi yakho yemixholo ufumanise into ethile elathi iqela elithile lamadoda layithetha, kodwa ndithetha oko ilizwi lakuthethayo, uyabona. Ngoku ndiyacinga ukuba ndikwenze ngenene kwacaca ukuyiyo. Ngoku ukuba umbethi piano, ngaba nguwe umbethi piano mzalwana, angenyuka eze apha. Akumangalisi oko ebandleni lelam ndibuze ubani umbethi piano, ndingaphantse kufuneke ndikonkoze emnyango. Kulungile, bayalicula iliculo lincinane okanye balidlale, bazise sisabancinane kuYesu. Kwaye ngeli thuba ibandla lilicula, masime ngeenyawo zethu.
Now we have a little fellow here who's sleeping, and sometimes they amen a little loud, so we understand that they're babies. What is your name, sir? William Henry Benson. And your little girl? Christina Maria Benson. What a lovely little fellow laying on the shoulder of her father. May I have her? Christina, I can't substitute for your father here. You lay your hands upon me. Let us bow our heads. Our Heavenly Father, We are approaching thy throne that today, up beyond our faith, lifts us beyond the moon, stars, beyond the solar system, into the presence of the Almighty. We bring this lovely little child. We know not what we hold in our arms, Lord. It might be a great servant to you in the days to come. We trust that it's so. But the father of the child has brought the little one to us that we might lay our hands upon it, that we have confessed to be your servants, to act in your place until you return, and then you take over all things. Until then, Lord, we're to serve you with trueness and sincerity, and with our hands laid upon this little girl, we bless her in the name of the Lord Jesus Christ. Trust that you'll give her a long life as Jesus tarries, and may she become a great servant to you. Bless the home that she'll be raised in. May she be brought up in the admonition of God and serve him all the days of her life. Bless her parents, and may they live to see this child an honorable vessel unto the Lord because of their acts today. In Jesus Christ's name, amen.
God bless you. God bless you.
Her name is Sister Cadet, Teresa. I just don't know whether we're going to be able to hold Teresa or not. I don't think so. She knows a little more. Well, let us bow our heads. Our Heavenly Father, as we lay our hands upon the sister of this little one just dedicated to you, the parents want this little one dedicated also. May the grace of the Lord Jesus Christ rest upon this child and give her a long life, a blessed life, a service to you. In the name of Jesus Christ, amen. God bless you, mommy. Bless you all. You're my fortunate parents when you have a two lovely little fellows. His name?
Joe William Carson. He's taking his fiesta this morning.
All right. Now, if you all will, you can go to the school if you will, and then let little Joseph come up here. All right. And you can hold him if you wish to. Our Heavenly Father, we bring to you this little Joseph William Cartwright. The Father stands this morning to give back to you that which you've given to him in a life of service. God bless the little one, and may he live a long life, healthy, strong, and become a great servant to you. Bless his father and mother and the home that he'll be raised in. May Christ be that unseen guest at all times. And we give this little boy to you for a life of service in Jesus Christ's name. Amen. Bless you. Bless you. Little girl. Amen. Sylvia Shipley. Our Heavenly Father, we are laying our hands upon this little girl as a loved one brings her here this morning standing at the altar. May the blessings that would come upon her if the Lord Jesus laid his own nail-scarred hands upon this child. Amen. May them blessings rest upon the little one. Bless her now, and may she live a long, happy life and be a servant to you. Bless her home, her parents, her loved ones. In the name of Jesus Christ, we do this act according to the Bible. Amen. Is she going to be a singer? What's the name? Gloria Ellen Knight. I said he's going to be a singer. It reminds me, I hope this doesn't sound bad at the church, but one day I was talking to an Indian, had a little baby standing there, and I kept saying, he's a nice fella, and he's a nice fella. And the chief watched me a few minutes and he looked down and said, but him or her? I guess that's about the way it is. Yeah.
Gloria Ellen. Ellen is her last name.
Gloria
Ellen
Niles. She's a beautiful little thing. Our Heavenly Father, as we lay our hands upon this little child, And in the Bible, they said they brought little infants to you, and you laid your hands up on them and blessed them. And that's the act that we perform in commemoration of your great act on earth. Bless this child, his parents. May the home be a constant place of prayer, faith. And may the little girl live a long, happy life and be your servant all those days. And may the family never be wheel broken in glory. May every member be assembled around the great throne of God of that day to go to live forever. Until then, Lord, may your eternal blessings rest upon the child and be blessed in Jesus' name. Amen. That her little sister, Rebecca. Heavenly Father, we lay our hands upon little Rebecca and bless her also in the name of the Lord Jesus. Just as though she was going to the water, to the pool, and I trust, Lord, that the day will come when she becomes the age of accountability, that she will make her stand and walk right down to the pool there and be baptized for the remission of her sins in the name of the Lord Jesus. Thank you, Father. Now bless her with her little sister, and live a long, happy life. We serve you.
Amen.
Little Jacqueline Kennard, another pretty little girl. Our Heavenly Father, we lay our hands upon the little girl in commemoration of the great Lord Jesus who laid his hands upon him, which he blessed him. And may the blessings come upon the child as though your own hand was upon it today. If you were here on earth in a physical body, the mother would bring the child to you. But as we as your representative, she comes the second grandfather, and we ask that you will bless the child and be blessed. In the name of Jesus Christ, may it live a long, happy life and be your servant. Bless it. All that will be raised in, may it be a constant house of prayer. In Jesus' name. That's you. Yes, you are then. All right. This little boy is James David. I thought I knew your sister. You're a missionary. You're your husband. Is your hubby with you this morning? Well, Lord, bless those of you. And you sure have some fine, nice little children. This is David, and this
James
is
David. James.
I was just speaking with a sister from Florida in the study this morning. This little boy, when he was there from Florida, while he was there, a little boy, just a lad, little bitty, tiny fellow, went into the backyard and was looking up at the plane that he saw. Now it's a little David. Noon, we lay our hands upon him in dedication of a life to service to Jesus Christ. Continue your blessings upon his home, Lord, and make his father and mother, Lord, to be strong and healthy and carry on the work that you have called them to do as missionaries with him. And now lay a little David live a long, happy life of service for Jesus Christ. We ask this in Jesus' name. And to his little brother Joseph, thank God, yet a lad, and looked into the sky and saw the family of the Lord Jesus. May the blessings of God come upon this little boy, who we dedicate for service to Jesus Christ this morning. And may your great Holy Spirit lead this child, Lord, maybe somewhere in life. If there is a tomorrow, you continue on with the gospel and so gallantly try to stand for the day. Bless you, Father. Be blessed in your name. Amen. Bless you. Jesus standing under the tree. Well, I ought to know this young man. Yes, sir. How do you do? I can't think of his name. Danny Eugene Foley. Well, I hope you follow the footsteps of Dad, your little boy. And this little boy, this people come to the tabernacle here constantly. And first time I seen him since he was, I guess, the first time I've ever seen him. Yes, it is the first time I've ever seen him. Heavenly Father, we bring to you a little baby this morning that's been placed in the care of this Christian home under the tutorship of this Christian father and mother.
Hallelujah.
We're grateful to see little ones born in such a home, Lord, because we believe that they'll be raised in the admonition of God.
Amen.
I lay my hands upon him with the pastor in the name of Jesus
Amen.
Christ. May the baby live and be strong and healthy and be a servant to you all the days of its life. This we ask in Jesus Christ's name. Amen.
Amen.
Lord bless his family. That was two prayers that he arrived to. That's very fine. Robert Douglas Samples, another pretty little blue-eyed boy. Heavenly Father, we bring to you this little blue-eyed boy this morning as he stands on the altar where souls have been born over for the last 30 years. May you receive him, Lord, this morning as we lay our hands upon him and dedicate him to the kingdom of God and to service and to a life of health and strength. In the name of Jesus Christ, we do this. Amen. Bless you, little fella. I didn't know, Jenny, it was you standing there. My aunt, they've been in... Your little family's growing. Very fine. Now, what's it, Sean Patrick Poole? This little boy's grandfather and I have been lifelong friends, just little boys and students. It wasn't very much bigger than this one we had. Let us bow our heads. Heavenly Father, maybe about 40 years ago, standing in the school door up here on the Utica Pike, did I ever know that that little boy, we bashful looking across each other, that someday I'd lay my hand upon his grandchild and dedicate it to the Lord God. Receive little Sean this morning, Lord, as a servant to you. The mother and father gallantly bring him to give back to God what's been given to their care. May they live a strong life of health and strength and determination in Christ. Now we give you this little boy in the name of Jesus Christ as a life of service. May he live on and serve you.
Amen.
The little girl named Jesus, what's her name? Carla. Likewise, upon little Carla, we lay our hands this morning and dedicate her to the service of Jesus Christ. God bless her. May she live a long, happy life. May she be a servant to you all the days of this life. Grant it, Lord. Bless her home. Let it always be a place of prayer and faith. I'll give you this lovely little girl this morning from the heart of the father and mother. Stand on this little altar in the name of Jesus Christ. A Our Heavenly Father, the Father of these little ones holds now in his arms the last little treasure that you've given in the form of a child, named in from his father's name. God grant that you'll be a man of wisdom like James in the Bible. I pray that you'll give him a long, healthy life, Lord, and may he raise up as there is a tomorrow and let him catch the word of God. Grant it, Father. In memoration of what Jesus Christ our Lord did when he was on earth, I lay my hands up on little James Poole and dedicate him to the service of God. Lord God, upon the head of this little boy, Jerry Dean Allen, may the blessings of Jesus Christ rest. As we lay our hands upon him, as we dedicate this young life to you, bless his home, his parents, may he live a long, happy life of service
mabathi umama notata abo besisabancinane babo beze ngoku beme kulungile bazise ngoku ndiyacinga ukuba kusondele ekwenzeni oku ngoku ngoku singethuba kanye intsimbi yeshumi elinanye entloko ngoku yazi ndiyaqikelela nje ndibona abo mama besiza notata nezontsana ndingacinga ngoyosefu nomariya ngentsasa yokunikezelwa kwenkosi uyesu mzalwana ukhidi bendinodliwano ndlebo olincinane nabathile eofisini kodwa ndive ukuba nomdla kwakho kusasa nje apha phandle ngendoda elingana nawe ngobudala ndiyacinga ukuba ubuchaza ngendlela inkosi eyakuphilisa kwisihlwele kwaye ndiphantse ukuyikrazula inqwelo yam ngenye intsasa ukuze ndifumane umdala ungumlungiseleli omdala inganje le ndoda inkosikazi yayincinane apha yayishumayela ivangeli ngaphambi kokuba ndizalwe yishumayela le vangeli phezu kwayo yonke intaba nemifula yasekentucky nasetennessee kunye nabasebenzi bemigodi yamalahle ilekwa kwaye baphila bengenayo nento yokudla ukuze le nkosikazi incinane ilapha ihlamba impahla phezu kweplanga lokuhlamba isebenzela malunga nama-20 okanye ama-30 esisendi ngemini ukuze ithumele umyeni wayo entsimini ukuya kushumayela ivangeli loo nto yanele kumenza umntu wabe nomdla injalo ukuze ngoko ukucinga ukuba nantso ilele apho xa bona kugqirha bangcono bathi uyafa usindekile umhlaza ukuye wonke akanakuphila ngaphezu kweyure nje ezithile ngeliphandle usuku nje okanye ezimbini kwaye kwakwiminyaka emibini okanye emithathu eyadlulayo ngoko kwaye nguye lo kusasanje esempilweni ephilile enika uthixo uzuko ngoko wawunobudala obungakanani ekuphilisweni kwakho mzalwana ukhithi yayibubudala obungakanani xa uthixo umdala kangakanani yena ngoku ama-80 ne kulungile waye malunga nama-80 eminyaka budala ngethuba uthixo wamphilisayo ngoku ingaba uthixo usikhathalele thina abantu badala ngokuqinisekileyo usikhathalele ewemhlekazi wamphilisa uabraham xa wayenekhulu leminyaka budala wabe usara enama-90 baze bavelisa u-ishmael okanye uxolo u-isake ingaba kunjalo siyavuya kakhulu ngenxa yoku ngoku nilunge kakhulu ndinokuthetha nani intsasa yonke kanye ngolu hlobo ngoku masifunde nje elinye lelizwi elithandekayo sizeke siye ngqo enkonzweni ngoku ndiyacinga ukuba kube intando kathixo ndingathanda ukunivelisela kwizinto ezithe zenzeka ukuze ngokuhlwanje ukuba inkosi ithandile ndifuna ukuthetha ngengongoma ndifuna ukuyishicilela okona kubalulekileyo ukuze iphume iyi kwaye kuba ndifuna ukuza kuphulaphula kulungile emva kokuba mlungiselele egqibile ngomyalezo wakhe ngoko ndiya kubani wam ndiza kwenza eli khasethi ndifuna ukulishumayela ngesibane esibomvu esidanyazayo sokuza kwakhe ukuba esinye sezibane esidanyazayo siphezu kwethu khona ngoku kwaye ndifuna ukuthetha ngaloo nto ngokuhlwanje isibane esidanyazayo esibomvu sakhe ulapha kungokuba ekwisandla sakhe sokunene kanye ngoku isibonakaliso sivelile uloliweyo usemgaqweni inumeri isahluko se-16 kunina bantu niyakuthanda ukutyhila nifunde eli lilizwi elingunaphakade ngoko masifunde ngentlonipho ndifuna ukufunda iivesi ezimbini zenumeri isahluko se-16 eyesithathu neyesine ivesi ukuze sifumane isandlalelo esincinane koko ndifuna ukukuthetha ke ngoku ukuba amakhasethi akafakwanga ndinqwenela ukuba bangawavulela ngoku okanye niwalungiselele ukuba le nxalenye ibe nako ukuba ithunyelwe ngaphandle oku kuya ngaphandle ukuba niyafuna ningazilungisa izishicileli mazwi zenu apho ngaphakathi ukuze le nxalenye ibe nokwahlulwa kwenye le nkonzo niyabona leyi into entsha ngoku ukuba ningayinqumlela kanye kule ndawo okanye nantoni na eniyenzayo kulungile ukuze si ningathanda ukuba ndiyimise komzuzwana nje ndize ndiyivulele kwakhona khona ukuze ininike isiqendu sokuba nazi ukuba niya kuyiqala ndawoni na okanye ninganako ukuqala apho nakanjani na qalisana kanjani na kulungile ilungile loo nto ngoku siza kufunda kwinumeri isahluko se-16 umqolo wesithathu nowesine babizelana ndawonye ngomoses nango-aron bathi kubo
seeing all the congregation are holy.
Nisananela nina. Ngokuba lingcwele lonke ibandla, bonke bephela, uYehova uphakathi kwabo.
Wherefore then lift ye up yourselves.
Yini nani nakubani siphakamise phezu kwesikhungu sikaYehova.
And when Moses heard it, he fell upon.
Weva uMoses wawa ngobuso.
Our heavenly Father.
Bawethu osezulwini, sikelela lamazwi ambalwa.
And may the meditation of our heart and the.
Waye kwanga ukucamanga kwenhliziyo yethu, iziqhamo zemilebe yethu zingamkeleka phambi kwakho. Ekameni lika Yesu siyathandaza. Amen.
I want to take this as a text.
Ndifuna ukuthabatha oku njengetekisi yoko ndinqwenela ukuthetha kona kusasa nje ukuma ethubeni. Ngokwelixesha sithetha ngalo okanye sifunda ngalo. Kakade siyaqonda sonke ukuba kwakungethuba apho uDathani noKora babegqibe ukuba babaya kungenelela kumcimbi awathi uThixo wawunika uMoses besithi umelwe ukuba ulivumele lonke ibandla lenze oku noku bangcwele bonke. Waze uThixo wabe emyalele uMoses ukuba akhokelele abantu kwilizwe ledinga. Baze bathi uthabathele kuwe ukwenza okuninzi kakhulu. Wena uzama ukuzenza ukuba ngokuphela kwakhe kweliqela onento ethile yokuthetha. Yaye le nto ayizange imkholise uThixo kangangokuba wade waxelela uMoses zahlule uzisuse phakathi kwabo. Ndiyakusuka nje ndilibulale lonke eliqela ndize ndiqale isizukulwana esitsha ngawe. Waze uMoses wawa phambi koThixo wathi umelwe ukuba anqumle phezu kwakhe, yabona? Ngoku namhlanje ukuba uThixo ebeza kubatshonisa abantu kuba kukho ixesha xa uThixo wathi wadinwa kukusokoliswa sisono sethu, sihleli silahleka njalo. Bani onokuma njengoMoses namhlanje emela abantu? Singamfumana phi umntu onokuma okanye onganako ukuma anokuthi uThixo amamkele njengoba wenzayo kuMoses? Kwaye ubomi bukaMoses buqu emhlabeni babuthetha lukhulu ngolo hlobo kuThixo, bade bawuthomalalisa umsindo kaThixo. Kwaye uThixo wayengena kunqumla phezu koMoses. Loo nto yayihleli indidida ndade ngenye imini esityhilelweni sesibhalo kwafika le ngcinga kum ukuba uyabona uMoses ekwenzeni ngayo yonke indlela wayemele okuthile. Wayengumzekelo kaYesu Kristu. Waye ngethuba uThixo wayeza kuthabatha ubomi behlabathi lonke alitshabalalise. Abo bonke aboni begwetyelwe ukufa, uKristu wasifela sonke. Kwaye uThixo wayengena kunqumla phezu koKristu engunyana ongowakhe, engoko uYesu wazinikela ngokukhululekileyo ukuze abe nokuhlawulela indlela ngoko ukuba uMoses nge wayengayenzanga loo nto. UMoses wayengena gazi lingelilo igazi lomntu njengokuba sinjalo thina. Ngoko ke igazi lakhe lalingena kwalilo, lalingena kwanele. Kodwa uYesu eligazi likaThixo ngokwakhe, igazi elidalweyo likaThixo, uThixo wavele waxolela uluntu luphela ngoko esonweni ngokuba sasibekwe sonke phezu kwakhe. Waze waya eCalvary wafa waphela phambi koThixo weva ubunzima. Waze waphoselwa esihogweni ngokuba wayesisono wazithabathela phezu kwakhe izono zethu. Kwaye apho ke engowasithwalela umthwalo wathabatha izono zethu waya nazo eCalvary. Ukusuka eCalvary waya esihogweni. Waze uThixo wamvusa ngomhla wesithathu ukuze abe sisicamakushelo sezono zethu. Kwaye namhlanje kuye kuphela umxolelanisi phakathi koThixo nomntu. Kwaye sikhululekile sacanyakushelwa saxolelwa. UThixo akazi nokwazi ukuba sakhe sona. Izono zethu zabekwa kuloo ndlela okulibala ukuze zingabuye zikhunjulwe kwakhona. Asinakuyenza ngokwethu loo nto. Sinesiphelo, yena akanasiphelo. Kwaye ukuba nesiphelo kwethu singanako ukukhumbula ngokuba sikho bakhulu ngokwaneleyo. Kodwa yena mkhulu ngolona hlobo kangangokuba uyalibala nokulibala ukuba sakhe sona. Singonyana neentombi phambi kwakhe. Kwaye zonke izinto awayezizo sizizo. Waba sisono sam ukuze ndibe bubulungisa bakhe. Waba sisono sakho ukuze okwakho yena wena ube bubulungisa bakhe. Ngoko uThixo akanakubona sono kuwe okoko nje uvumo lwakho lukuKristu Yesu. Umntu othile wathi ngethuba elithile ladlulayo wathi uba bendikholwa into elolo hlobo bendiya kuqhubela phambili kanene, bendiya kusela mpela, bendiya kuya kulo lonke iholo lomdaniso ndinganxila nayo yonke into, ngoba sele ukhuselekile kakade uKristu, kwenza uphi umahluko? Ndathi oko kubonisa ukuba awunayo ba uthando lukaThixo luthela ichatha intliziyo yakho ekuthambeni kwaYesu Kristu. Ungamthanda kangako ihlabathi lingafa njengesono sakho. Nantso indlela owazi ngayo ukuba unawona umoya oyingcwele. Akukho ngenxa yokuba unokukhala ukhwaze uthethe okanye ilwimi nokuba into na, kodwa xa isono sifayo uze uphile kuYesu Kristu. Oh, uthando lukaThixo lutyebe njani, lusulungeke njani. Ngoku apha eLouisville eKentucky ungekudala kuxesha elidlulileyo umlungiselelo wayethetha ngokuba kwakukho inenekazi eliselula ayelinde ithuba elide ebomini ukuba litshate likwisithuba esithile malunga nama25 amashumi3 eminyaka ubudala. Wayelalilihle liyintombi yomKristu ongqongqo, kwaye kukho indoda ethile eLouisville yayingenjalo, yayingazange iphile ubomi obulunge olo hlobo. Yayihamba yangena emidanisweni nakwizindlu zonwabo esecaleni kwendlela njalo njalo. Kodwa ngenye imini yafumana ukuxolelwa ngenxa yesono sayo, yaze yangumKristu wenene, umKristu ongqongqo ngenene. Malunga nonyaka emva koko yathandana nelinenekazi liselula, naze inenekazi liselula lathandana kakhulu nayo baze batshata. Kwaze emva kokuba behleli ixesha elide malunga neminyaka emibini, elo nenekazi liselula lathi kumyeni walo ngenye imini lathi, "Sithandwa, ndicinga ukuba kukho ubunzima obuthile kuwe ungumKristu wasemtshanje." Lathi, "Ndibe ngumKristu ukusukela ngoku ndandiyintombazana encinane." Kodwa lathi, "Kuwe umKristu oselula ukuba benokumelana nako konke ukuxakeka nezilingo eziqhubekayo emva kokuba uthe wona ixesha elide kangaka." Waze wathi yena, "Ke kuba lilo idala." Lathi, "Ndifuna ukuba ukhumbule into enye, ukuba utshaba luyakuphazamisa kwindawo ethile uze uwe ubuyele esonweni, usakuhlala ungabuyele ekhaya, ufuna ukuba ubuyele ekhaya." Lathi, "Uyakufumana ekhaya kwalaa nkosikazi inye wayitshatayo." Laze lathi, "Ndiyakukunceda ndikuthandazele ubuye, ndithandaze ndiphumele ubuyele kuThixo kwakhona." Lathi, "Andifuni ukuba umke." Lathi, "Khangela, ndakutshata phezu kwesiseko hayi sokuba wawuyintoni na, koko ndakutshata ngenxa yokuba ndandikuthanda." Laze lathi, "Akunamsebenzi nokuba wenze ntoni na, ndisakuthanda, ndakutshata ngenxa yokuba ndakuthandayo." Yaze loo ndoda ngaloo mini yaya emsebenzini, yaviwa iphinda loo nto kwindawo apho isebenza khona. Yathi, "Ngoku ingathini indoda ukwenza nantoni ephosakeleyo ngokuchasene nento elolo hlobo?" Xa umfazi womthanda ngolo hlobo kungakhathaliseki noba wenze ntoni na, wayelungele ukumamkela amthabathe kwakhona aze azame kwakhona. Yabona, oko kubonisa ngokuphindaphinda oko ngesigidi sesigidi uze ke ube na umbono wokuba uthando lukaThixo luyintoni na. Yabona ukuba xa umntu ethandana noYesu Kristu izinto zehlabathi, xa ucinga ngokuba wakwenzela ntoni na elukhanyweni lwesibhalo, hayi ekukhanyeni kwemihlala ethile kodwa ekukhanyeni kwezinto ezinyani, kuyintoni? Ngoko apho kukho into eyenzekayo kuwe ngaphakathi. Xa uzalo olutsha lufika, isono sife ngokwenzulu zobusuku. Okoko nje oko kukhanya kungaphakathi kuwe kungathini ubumnyama okukhanya? Abunakuyenza loo nto. Loo nto awathi uThixo wayenza umntu omnye owazimisa ethubeni waba nokulithabatha idinga. Kwaye uMoses engumzekelo woluqobo, kungoko uMoses wema ethubeni ngenxa yabantu. Ngoku ndiyamangaliswa ngalo mhla oku kuyekelela ukunqena kwisigaba esithambileyo saselawodike esiphila kuso. Siyazi sonke kwaye sizifundile isigaba esiqhenxe ukuba siphila kwisigaba sexesha lokugqibela, isigaba sebandla laselawodike. Kwaye esi sinqenayo siyekeleleyo sizungulichele siqhula sizele sizono isigaba senkanuko esiphila kuso ngoku. Uyamangalisa ukuba uThixo angasuke nje athi, "Uyawumva bandla, ndiza kulitshonisa liphele lonke liqela." Yabona, sisigaba sexesha esinjani esiphila kuso kwaye uyakuyenza loo nto ngolunye lwezintsuku kananjalo siyazi ukuba oko kuyeza akusayi kubakho kugcinwa kwale nto kwayena kakade othile wafela abo babefuna ukusinda kodwa uya kubathabatha abo babekho okanye ngamamkelayo ukristu baba ngamakristu bayakukhuthwa kwingqumbo kuba ngoko wayengenakuyenza loo nto kwangekho ndlela yakuyenza ngexesha likamoses ngoku kwincwadi yesityhilelo xa sifika kwisigaba sebandla laselawudike kwizityhilelo isahluko sesithathu ibhayibhile itshilo ukuba esi sigaba isigaba sexesha laselawudike sasiyimfama yathi ngokuba uthi ndisisityebi uthi usisityebi yaye uzityebisile ngezinto amabandla angawona amakhulu abona abantu banxibe ngokungcono okona kukhulu kwakhe kwakho nakwesiphina isigaba ngokuba uthi andiswele nto ube ungazi ukuba uluhlwempu ulusizana uludwayinge uhambaze uyimfama ube ungayazi loo nto ngokuba ukuba umntu waye kule meko ube unokumxela imeko yakhe ebenokuzama ukuzinceda ukuba ebephilile ngokwasengqondweni kodwa xa ekuloo meko ube ungena kumxelela mahluko akakholelwa nje ukuba uhambaze akakholelwa ukuba ukweso simo ngoko oko kubonisa ukuba uyimfama uthixo weli hlabathi wamfamekisile amehlo abo bala ukukhonza ukristu kwaye bamfameke kangangokuba bawuboni umqondiso esiphila kuwo iyure ixesha esiphila kulo kwaye kukhumbula ubesele ekho lowo umi ethubeni kwaye akukho mntu umbi unokuma umelwe kukuthi mhlawumbi wamkele oko elo chiza kungenjalo utshabalale ngoku ukuthi kusondele ngoku kule nto ndifuna ukuyithetha singamelana ngoku ndiyazishumayeza ngale nto singanako ukumelana nomntu oyimfama ngokwasenyameni size sazi ukuba uhamba uya ngaseliweni singathi kwethu imeko yengqondo epheleleyo lesikuyo kusasa nje singanako ukumelana nokubona umntu oyimfama ehamba esayelweni eyimfama size singazami ukumyala kungaba apho kukhohlakala okugqithileyo singangabantu abangena kulunga ezintliziyweni zethu ungayiqikelela loo nto umntu enongalungi okunjalo ade mhlawumbi afune ukuhleka aze abone umntu oyimfama engena kubona engena kuzinceda ehamba njengabomi ukuya elweni ingayinto embileyo angabi nanto ayenzayo ngaloo nto ke kubazalwana bam ehlabathini jikelele ndifuna ukwenza esi sivumo ndikuthetha ngokuthobekileyo oku oko kumalunga nento nje ebendiyenza okanye ebendilungiselela ukuyenza ndishumayele iminyaka emininzi kwaye ndithenda lixhekho kwaye ndingumakhwekhethe omdala womshumayeli ndaba namadabi amaninzi kwaye mhlawumbi ndinezinxenxe ndisikeke konke ngaphakathi ngenxa yemilo ngokuba elam iqashiso ethe inkosi yandinika lona lalingele lokubuyela emva ekuncamiseni intsana nokutshatisa abatsha nokungcwaba abadala kodwa yayikukubamba ikrele intlangothi mbini kuluhlu lwedabi imelane neentolo zobuhedeni nezedimoni namagunya obumnyama walwe ngelizwi likathixo ndide ndibone utshaba lweyisiwe ndingcwele rhwenzulu kumaxesha amaninzi xa ndiza nomyalezo kulo mhla ndathetha kwibandla izinto endiza kuzithetha kwaye ndaxela kwangaphambili kwiminyaka eyadlulayo ngethuba umoya oyingcwele wandibizela kulo msebenzi kwaye akukho mntu uphilayo emhlabeni namhlanje onganako ukutsho ukuthi inkosi yakhe yandenza ndanixelela nantoni na egameni layo ingeyiyo eyathi yenzeka nje kanye ngendlela eyenziwe ngayo indlela awathi wandithumela phandle ngayo kuqala nesiphoso sokuqala nesiphoso sesibini nezinto ezathi zathethwa okanye zenziwa kwihlabathi jikelele waye eneneni zizigidi ezithe zeza kukristu namashumi amawaka abashumayeli aphenjelelwa athi aqala imvuselelo etshayela ubuso bomhlaba kuphela namhlanje ngenxa yokuba benkonzo kamoya yayingabo abawamkelayo umyalezo wam ngabo abathi abakwindawo engcono ibandla lakwamoya libonakalise inguquko ethe chatha kwiqela elincinane labakwamoya kunazo zonke ezinye iinkonzo zihlangene oko kungoko kubalwa ngoba ngokuba bathe bona bamkela inyaniso nokwamkela imvuselelo kwaye ngoku emva kwexesha elimnandi elathi leza lempiliso yabagulayo nokukhutshwa kwedemoni nokuvuswa kwabafileyo nto leyo sinamangqina ayo sonke kwaye ngokunjalo noogqirha abaninzi namadoda amakhulu omhlaba angamangqina nokuvela kwenkosi uyesu phakathi kwethu okuphaya kumqondiso lowanje ngokuba nibona ndiyaqonda phaya eludongeni nokuba kuphina owengelosi yenkosi nendlela ezathi ngayo inzululwazi zawavala amalungelo okuba kukhutshelwe kwaye uyinyaniso eyaziwayo kwihlabathi jikelele kwaye bona izinto awazenzayo ziyenzeka lonke ixesha ngoko ukuba intsika yomlilo ehamba noisrayeli ukunqumla intlango ngemihla kamoses ukuze thina okanye ngoku umoses babizwa ngokuba zizitaka zenkosi kwaye wayelandela intsika yomlilo ebusuku nelifu emini kwaye ngethuba uyesu wayesemhlabeni wathi yena wayenguloo thixo wathi ngaphambi kokuba abekho uabraham ndikho mna kwaye undinguye wayeyintsika yomlilo eyayikwityholo elalisitsha eyathetha kumoses ngemihla eyadlulayo ndiyacinga ukuba injalo loo nto mzalwana uveyi ngoko wathi ndaphuma kuthixo kwaye ndibuyela kuthixo waze wathi akubethelelwa wafa wavuka kwakhona waze wenyukela phezulu waze wabeka umzimba wakhe phantsi phezu kweso sibingelelo sikhulu sikathixo kunaphakade ukuze ube lapho lonke ixesha usebenze endaweni yethu ukwazi ukuba yena walihlawula ityala lethu lesono kwaye apho wabuyela emva emhlabeni kwakhona ekuyimoya yentsika yomlilo enkulu upawulos kwindlela yakhe ngaphambi kokuba abizwe ngokuba ngupawulos ongcwele wayebizwa ngokuba ngusawule wasetarso wathi kwindlela yakhe yokuhla ukuya edamasko uya kubamba abantu abathile ababesenza ingxolo eninzi kakhulu bekhwaza beshumayela ivangeli eyichasene nesithethe senkonzo zabo endleleni yakhe ehlayo ngenye imini malunga neli lixa lemini wabethwa waphantsi kukukhanya okukhulu waze okukhanya kukhulu yena engumyuda esazi ukuba intsika yomlilo yakhokela abantwana bakaisrayeli kwaye apha yayiphambi kwakhe kwakhona wakhwaza nkosi ngoku ukuba uyaqaphela kwiinguqulelo zakho zombini eyeking james nestandard nazo zonke ungonobumba abakhulu nkosi kwaye nabanapha oyaziyo ibhayibhile yakhe uyazi ukuba xa ingonobumba abakhulu nkosi nguelohim lowo owanele konke lowo wadala amazulu nomhlaba ukugenesis sehlo sokuqala ivesi yokuqala yabona unobumba omkhulu nkosi ngokuba upawulos ne wayengazange abize into yokujonga ngokuphosakeleyo wayengeke abe wayibiza into ethile wayengazi ngayo ngokuba wayeyindoda eqeqeshweyo kwizibalo ephuma phantsi kogamaliyeli umhlohli omkhulu walo mhla waye nge wayengazange abize loo nto ngokuba nkosi ukuba wayengenelisekanga ukuba lowo yayinguyehova wathi nkosi ungubani na phulaphula izwi liphendula ndinguyesu inguye izolo namhlana ngonaphakade ngoko ndiyacinga phakathi kwakho konke oku phambi kokuba ndiye phambili kokubini apha nakwihlabathi jikelele abantu abaya kube bephulaphule oku abaphulaphule ngoku bayakwazi ukuba kuqondakalisiwe ngaso sonke isenzo ukuba uyesu kristu inguye izolo namhlana ngonaphakade wenze kwa ezo zinto owazenzayo ukuphilisa abagulayo ukwazi iingcingane zengqondo kuba ubonakalise izinto eziyakwenzeka kwaye ngalo lonke ixesha ngokugqibeleleyo kule minyaka tinamashumi amashanu nesine minyaka budala kwaye ndabona imibono kusukela ndimalunga neshumi elinesibhozo lenyanga budala kwaye akukhona ixesha elinye kodwa ngalo lonke ixesha ihleli inyaniso ngoku oko kunyanzelekile ukuba ibe nguthixo kwaye ngoko ndicinga oku kutheni abantu bezimfama ngolu hlobo ukuba bangayiboni loo nto kwaye ngokuthe gqolo ndithetha nabethu nabafazi bethu malunga nokunqothula iinwele zabo nabalungiseleli bendichubusha malunga naloo nto nangokunxiba kwabo iimpahla zokuziphatha kakubi zezibhulukhwe ezimfutshane nokungqengqa phandle ngolo hlobo nokuqhubela phambili ngaloo ndlela ingcolileyo namalunga namadoda ethu indlela awayesenza ngayo etshaya nokuthabatha isiselo ngenxa yokuzonwabisa nayonke into babe ke besazibiza ngokuba ngamakristu besidla umthendeleko esithebeni ngokuba bengamalungu ombutho othile ow yayinto elula nje babecinga ukuba ndimnyelisile uthixo ingaba babangcono ke abafazi waya besibababi kuso sonke esizwe ngoko mna njengokuba ndiphathuphathu ndithetha oku ndibuzola mhlawumbi ndiluhlobo lomntu ophathuzelayo endinguye kwaye ndisazi ukuba ndifanelekanga ekuqalekeni komsebenzi njengokuba abaninzi beye bakhalaza wayemele ukukwenza kwakunzima kodwa ndacinga thixo kwakutheni ukuba ungabizi umntu othile engewawenzayo kwaye uxolo kodwa ndisilele abantu abasaye kundiphulaphula nje mna kwaye ndasilela ukwenza oko ngendikwenzile kwindawo ethile ngokuba abasayi kuphulaphula umama wam usandula ukudlulela ebuqaqawulini malunga ngaphezu konyaka ncinane odlulileyo umama wam uyise wayengumzingeli kwaye ndiyacinga ukuba ndinokuninzi okuphuma kuye kuloo ndawo kuba ndiyawathanda amahlathi ndaze ndacinga ukuba aba bantu bazibiza ngokuba ngamakristu ukuba bafuni ukuphulaphula umyalezo endiwushumayelayo ngoko mandibayele ndiza kupheza njengokupheleleyo kwaye ndiya kuya kungena ezintabeni kwaye ndazi umhlobo apho abaninzi benu apha bayakukhumbula ndichaza kwangaphambili elo xesha malunga neenyanga ezintandathu ngaphambi kokuba kwenzeke indlela yokuba kuza kuthi ngayo ndiye kwindawo ethile kanye iphuma kweli qonga apha kwaye kuya kubakho isilwanyana esikhangela ngokungathi lixhama sineempondo ezitsolo nokuba ziya kuba ngamashumi amane anesibini eeintshi nokuba kuya kubakho ibhere engwevu enkulu ezinyawo ezisixhenxe ninayo kumakhaseti nayo yonke into ndiyaqikelela ukuba niyalikhumbula elo xesha nonke ke iphaya kwigumbi lam phaya phezulu ngoku ukubonisa ukuba loo nto yinyaniso ngoku kwizinto nje ezinjalo ngokuba kuphambi kokuhamba kukamama nje kwaye wayefuna ukundizolisa ngenxa yaloo mothuko omkhulu kuba wayesazi ukuba wayeza kumthabatha ngoku ndahlangana nendoda engumkristu kwaye unendawo yasemaphandleni enkulu kanye phantsi kwealaska kwaye ndasendigqibe engqondweni ukuba njengokuba ndimkile apha ukuya entshona ukuba ndiyakuthabatha inkosikazi yam ndibe buyiphathela kwinto ethile ndinyuke nayo ndiye apho ndizeke ndibe ngumkhokeli ukuze ngoko ukuba inkosi ifune ukuba ndenze into ethile ndiyakuyeka iinwele zikhule ndize ndingathi amabhovu am kwaye ndiyakubuyela apho ndibe ngumkhokeli wasemahlathini amalunga nesibini okanye isithathu kuphela amandiyahlala apho emaphandleni ndingangumkhokeli nje kwaye ndingamnceda uphathi kwaye ukuba inkosi ifuna ukuba ndenze nayiphina into ngoko ndingathi kulungile nkosi ingandinika umbono ndinganyebelezela ndithi abantu andizange ndizibalile ntweni nabana uyayazi le nto kodwa abathe mzalwana ubranham inkosi kubizele ukuba ube ngumprofethi wayo ke andizange ndizibalele kuloo nto kodwa ndiyaqala ukufika kwixesha apho ndifuna ukuba de ndilungele ukwenza oko ukucinga ke mhlawumbi ndinguye ukuba ndinguye ndiyakuhlala phaya entlango kwaye ukuba ndihleli apho phandle entlango ngoko ndiya kuba ngumprofethi wakhe yabona ukuze ukuba ufuna ukundithuma kwindawo ethile ukuze ngethuba engandisebenzisi ngoko ngokuqinisekileyo ndiyakuloba intlanzi ndenze izinto ezithile kakade oko yayimbono ebuye ukuzicingela yabona ngokuba yayindim owayefuna ukwenza loo nto ngoku asizizo kanye nje izinto zokwenziwa ezo kwaye ngoku ndandiyigqibile loo nto engqondweni yam ukuba ndiyenze ke ngoku phambi kwezigaba ezixhenxe zebandla ukuba zishunyayelwe zize zizotywe phaya baninzi namhlanje ababekho ngelo xesha kwaye bayazi indlela eyathi ngayo inkosi yayisikelela loo nto phaya eludongeni emva yayibonakalalisa ukwenza nje bangaphi abalapha ngoku ababelapho ngoko xa wezayo yenzeka loo nto ngoko ndikhumbula ngoko ngomzalwana ujackson othile udla ngokuba nathi umzalwana ujunior jackson umwisile owayengumlungiselelo omwisile ewe nanku ehleli ngapha kanye ngoku ngoku wathi weza kum enephupha baze ngoko abanye abazalwana ababe ngabanye beza benephupha elifanayo ngoku inkosi iye yalunga kakhulu kum waye andizange thabathani oko nikugcine kusasa nje ingaba ndakhe ndanixela inkcazelo ephosakeleyo yephupha hayi mhlekazi ngokuba inkosi andisayi kulithetha ndide ndimbone kwakhona ndazi ukuba ithini na malunga nalo ngoko ndiya kuxelela ke ke ngoko wathi bendiqhuba inkonzo apha ezantsi kule nkonzo wabe yena ngandlela ithile okanye enye wayengumntu ophathuzelayo ngobo busuku waze wabaleka waphuma enkonzweni wajikela ngapha ngenye indlela wahlangana nam ndisemotweni babe abantu bedlula wathi ndifuna ukuxelela into waze wandixelela ukuba waphupha iphupha ukuba apha phezulu kwindawo ethile enjengeindiana kwakukho ende induli enengca amanzi awaye uhlambile wemka mhlaba encotsheni yazi yaba lidwala elinencopho isithabazi ngaphezu kwentaba waze ke apho kweli dwala kwakukho umbhalo ongaqhelekanga waze wathi ndandimi apho nabo bonke abazalwana abalapha kufutshane nenkonzo apha nditolika lo mbhalo waze kwathi kwakufika ixesha lam lokuba nditolike konke oko ngoko ingandlela ithile okanye enye ukuba ndilikhumbula kakuhlelo phupha ndafumana into ethile njengomgqala okanye into ethile intsimbi enekona okanye enye into okanye ngeyontsimbi inekona bendithetha umgqala wokuqhaqha okanye into enjalo ndasuka ndayisika yavuleka incopho yaloo ndaba ndayiphakamisa waze ngaphakathi kuyo kwakho ilitye elimhlophe into ethile ukuhlobo lwenyengane okanye into eyelele apho ilitye elithile elimhlophe elalingabhalwanga ndaze ndathi kubazalwana hlalani apha ndikhangele koku ndaze mna ngelo thuba babekhangele ndanyebelezela ndaphuma phakathi kwabo ndaqala ukubheka ngasentshona waze umzalwana ujackson wathi wandibona ndiqabela induli enye yaze yaba yenye induli ndisiya ndisiba mncinane ngokuba mncinane ndisiya entshona niyayikhumbula loo nto ke ingcaciso kakade yanikwa apha enkonzweni phambi kokuba yenzeke ukuba ixesha lingoku lokuba ndiyakholwa lokuba isityhilelo esizeleyo ngesigaba sexesha sikaluther uwesley nojohn smith ualexander campbell nabahlukeneyo abashumayela ngebhayibhile saze ke ngoko sangena ebhayibhileni sabonisa apho ukuba iya kuba ngumyalezo wesithunywa sesixhenxe kwaye ekuvakalisweni komyalezo wesithunywa sesixhenxe zonke iimfihlelo zikathixo ziyakwaziswa ukuze kulandele indudumo ezisixhenxe eziyimfihlelo ke ngoku ukuba esi seso sigaba sexesha lokugqibela esiphila kuso apho sithe saphumela kugwetyelo ungcwaliso ubhaptizo lomoya oyingcwele safumana imiqondiso imangaliso nazo zonke izinto ezahlukeneyo kwaye izipho zibuyele kwibandla ezinjengempiliso engcwele nokuprofetha nokuthetha ngelwimi nokucaciswa kwelwimi kwaye nangona oku kuye kwachazwa ngendlela engeyiyo ngendlela eyoyikekayo kodwa nangoko oko akususi nto ukho okona kulungileyo kukho eyinyaniso yento eyinene eyiyo isipho sokuthetha ngelwimi ebesihleli simelwe kukuba sebandleni sinento eninzi yokulinganisa sinabantu abaphakama abazame ukwenza njengamakristu ube ubomi babo bungathelekiseki ngoko kukho into ephosakeleyo uyesu wathi niyakubazi ngeziqhamo zabo yabona nantso indlela omazi ngayo umkristu ngokuba uphila njani na musa ukutsibela phezulu kunendlela ophila ngayo ke ngoko nje kodwa kuloo nto kodwa ngumtyholi esenza isothuso ukuze agcine awenene amakholwa angawo ekude kwinto eyinyaniso yoko kodwa thixo sincede ukuze sahlule sibe nako ukucalula phakathi kokulungileyo nokungalunganga kwaye ilizwi liyakuhlala likwenza kungqale oko ngoku sifumanisa oko kule nto ndandixelela ingcaciso yelitye kwaye ilitye ngukristu owaye kwelaa phupha lomzalwana kwaye yibhayibhile leyo kwaye kuyo yonke le minyaka ibhayibhile ibitolikwa sade ngokupheleleyo sayinikwa ikwimizekeliso yokucaciswa saze isipho sokugqibela esongezelelwayo kwisigaba saselaodike esilixesha lokushumayela kwesithunywa sesixhenxe kwisigaba sexesha laselaodike kwelo xesha apho ziya kuba ninzi izinto eziziswe ngendlela engeyiyo ziphumele kuzo zonke izigaba zexesha njengoluthe awashumayela ugwetyelo kodwa waluyeka lubaleka phaya phandle ngenxa yokuba kazange yaphile thuba lide baze ukunyuka baze ngoko balenza umbutho ibandla uluthe akazange alenze mbutho kwakusemva koluthe waze ngoko uWesley wafika waze emva koWesley baba nebandla lobuyisile waze ngoko emva kokuba kuze uJohn Smith Baptist kwaze kweza uAlexander Campbell njalo njalo kodwa loo madoda abahlaziyi akazange aphile thuba lide ngokwaneleyo ukuze ayihlanganise yonke loo nto kwaye njengokuba sineendawo ezininzi ezijingayo ezishiyekileyo ngokunjalo waze kwathi ngoko kwakwenzeka ngokomzekelo ngobhaptizo lwamanzi awathi uJohn Smith walubuyisa ubhaptizo ngongomfiliselo kodwa kusetyenziswa izihloko kwaye ezininzi zezo zinto zashiyeka zijinga size ngoko sihle size esiphelweni umyalezo wokugqibela ufanelwe kukuyenza yonke loo nto ingqamane ukuzisa le nto kulunye ukholo inye inkosi lunye ubhaptizo yabona ke ngoku emva kokuba ibhayibhile itolikiwe ngokupheleleyo ngoko uzoqaphele ukuba yavuleka incopho yelitye elinjengepyramidi hayi ukuba sifundisa ipiramidi ngoku asiyiloo nto ngokuba indoda efundisa ngaloo mfundiso yepiramidi ndiyaqikelela ukuba niyazi ukuba ithetha ngantoni na andazi into ngayo mna kodwa nangoko lalikwimo yepiramidi kodwa isiciko sepiramidi asizange sibekwe ndikhe ndaya eCairo nasejiputa kwaye isiciko asizange size ngokuba yayililitye lembongo yayililitye lentloko kwibandla libe lililitye lembombo kwibandla elizeleyo yaba lilitye lentloko ngoko lona lizange lifike laliwa uKristu kwaye liyakuza kwaye ndiyakholwa ukuba xa lisiza ibandla liya kundileka lingene endaweni ukusuka kugwetyelo phantsi koluthe ungcwaliso phantsi koWesley nomyalezo wakwamoya uya kuzisa ibandla ngobunjalo bumbalwa kwaye ulungiselelo luya kuba phakathi kwabo bantu lude lube lulungiselelo olunye awalenzalo uYesu Kristu oko kuya kuzisa uYesu kuthabathe yonke into kumkenayo onke amaluthera athembekileyo anyanisekileyo amapresbyter amabhaptisi amawisile naye nabani na ozelwe ngomoya kathixo uya kuthatyathwa emkeni uYesu Kristu ekuzeni kwakhe ndiyakholwa iloo nto yehluka nabanye babazalwana bethu bakwamoya abakholwa ukuba elo kugcintswana lebandla ngabo bayakuqiyilwa kumkiwe nabo kwesi sigaba sokugqibela ndiyahluka apho ngokuba uthixo angathini umntu kwaye angathini uthixo ukuba besinokuthi angathini na yena angenza oko akuthandayo kodwa uthixo wathembisa uluthe naphantsi kogwetyelo yiloo nto kuphela ababeyazi yabona wathembisa ukulithabatha ibandla kwaye yena ndingakholelwa ngobabalo lukathixo nangokuxhasa kwesibhalo ngokuba kazange eze ngomlindo wokuqala zaze zaya kulala umlindo wesibini konke ukuhla ngomlindo wesixhenxe wafika kwaye eso sisigaba sesixhenxe sebandla ngexa lomyalezo wesixhenxe wesithunywa yabona kwaye xa esiza zonke ezo ntombi zavuka zalungisa izibane zazo yabona amapresbyter amaluther amabhaptisi nabani nawozelwa ngomoya kathixo uya kungena kwelo qwilo ndiyakholwa ukuba umtshakazi uya kubizwa ngelo xesha ndiyakholwa ukuba kuye kubakho abathile ngemihla yokugqibela abangayi kukuncamla ukufa kodwa baya kutshintshwa ngomzuzwana ngokuqhwanyaza kweliso ngoku ekubeni ke niyiqaphele kwiphupha likamzalwana uJackson ukuba kwakungekho mbhalo welo litye ecaleni nantso into endandiyele yona entshona ngoku njengokuba yenzekile ndazi nanixela ngenye imini ndiyakunixelela ukuba kuthetha kuthini na ndaya entshona ngenxa yaloo nto ndaze ndanixelela umbono abathi abantu ngokubini abasemakhasethini nabakhoyo kusasa nje bayakwazi ubahlekazi ngabalixeshana eli kwaye nabanina kuni bazalwana bamamele amakhasethi abangenawo loo myalezo kwaye ndifuna ukuba ulandele lo thabatha ubahlekazi ngabalixeshana eli ngaphambili kwiiveki neenyanga phambi kokuba kwenzeke apha ndabona umbono wokuba ndisetucson emantla etucson oko kungaba sempuma kweflagstaff emantla etucson kwaye ndiyakube ndichola itshungu ndilisusa kwimilenze yebhulukhwe yam kuze ukudubula kwenzeke okuya kuthi kukhangeleke ngathi kushukumisa ilizwe bangaphi kuni abayikhumbulayo kulungile oko kuya kushukumisa ilizwe lonke ke kwenzekile ukuba ibe yokugqibela indoda enye ekhoyo kusasa nje eyayimi apho ukwenzeka kwaloo nto eneneni yashukumisa amatye aphakama ezintabeni ngoku bona sifumanisa ukuba ngelo xesha ndabona iingelosi zikwimoya epiramidi ezehlayo ziphaphazela zandithabatha zandinyusa ndaza ndeziswa empuma ukuza kuvula amatywina asixhenxe kathixo.
If Jesus tarries, and I, my great grandchildren,
ukuba unawo, ukuba uYesu akakabuyi, kwaye mna abazukulwana babazukulwana bam, njengabantwana bakaPaul omncinane, kuya kube kuyinyaniswa kunaphakade kaThixo ophilileyo. Ngoku, oko yayikukufumanisa, oko kwakutyinelwe ngaphakathi kule ntaba, yayingabhalwanga. Kwakufuneka itolikiwe ndaze ndandakubuya ingelosi yokuqala ngobusuku bokuqala yavula itywina ngokuchaseneyo nantoni na esakhe sayiva ebomini aze onke osixhenxe aphuma into enye niyayazi loo nto nanilapho nikhona ekwenzekeni kwayo abaninzi benu kwaye ngoku ndandingayazi loo nto ngelo xesha kodwa umzalwana uFred Sothman ndiyazi uba ulapha kwaye ndiqiniseke mpela uba umzalwana uNorthman ulapha sasiphaya phezulu kwafuneka ukuba ndiye ehouston malunga nokufumana laa nkwenkwe encinane yayisindiswe ekuxhuzulweni sisitulo sombane aze ndabuyela apho ndayakuzingela phaya phezulu nabazalwana kwathi ngaloo ntsasa ndandimi ndichola izangcethe okanye into abayibiza ngokuba ii-coheads apho izangcethe kumlenzi webhulukhwe yam kwaze oko kudubula kwenzeka njengoko wakuthethayo. Ingaba kunjalo mzalwana uFred kwaye inokuba ndaxhuma ndawushiya kakhulu umhlaba kanye apha phezu kwam nazo iingelosi zenkosi ezaphindisela umyalezo ukuba ndize apha ukuza kuqhaqha la matywina kutheni ukuba kube lapha kutheni ukuba kube kulo mnquba kwakutheni ukuze ndingayenzi apho loo nto ngokuba ndandenze isithembiso kwibandla lam nakuthixo ukuba nawuphi na umyalezo omtsha uyakuphuma usuka kulo mnquba ushicilelwe ukusuka apha kwaye wayendinceda ukuba ndigcine ilizwi lam ukuze ndihlale apha ukuze ndiwenze kwaze kwangoko ndabuyela emva kwakhona. Ke ngoku ndandingazi ngeli xesha ukuba babethabatha umfanekiso woko inzululwazi zasenza njalo njengokuba iingelosi zazihlisayo zisuka ezulwini ukuzisa umyalezo kwaye ndiyakhumbula ndathi le yayingasekunene kwelo qela yayine isifuba sayo sibuye umva amaphiko ayo niyandikhumbula ndiyithetha loo nto nonke nendlela endathi ndayikhangela ngayo yayahluke kakhulu kwezinye kwaye ndandingazi ukuba babethatha umfanekiso waloo nto kuba kwamsinya ndangxama ndaya empuma kodwa ekubuyeleni emva ekhaya eTucson yayiyo leyo iphume kuwo onke amaphepha akhe abonwa phantse kwisizwe siphela okanye ukuya kungena eMexico nakuzo zonke izizwe zasentshona kwaye ndiyacinga ukuba ikuria apha ngaphesheya yayikwiqumrhu loshicilelo bangaphi abayibonayo ilifo eliyimfihlelo esibhakabhakeni niyazibona izandla kwaye ngoku ulinda ixesha ilife wakuthabatha oko kwaye ndinalo elo nqaku apha kusasa nje ukulinda ixesha ilife ukuze ndibonise ngalo ngoku nali kwangelo xesha linye ndandilapho uyayibona ipiramidi yelifu ndandimi kanye phantsi kwale nto kwaye nantso uyayibona ingelosi eyahlukileyo ngakwisandla sokunene uyalibona iphiko elitsolo layo kanye njengokuba yathethwayo kwaye ibonakala ngokwasemexico nakwiindawo ezahlukeneyo apho babewuthatha kwakhona umfanekiso. Ngoku le nzululwazi ilapha izama ukufumana yonke inkcazelo malunga nalo mfanekiso enako ukufumana malunga nabantu abanawo lo mfanekiso iyaphanda ngawo. Ngoku ithi apha akunakwenzeka ukuba eli ibe lilifu kuba ukunyakama akudluli malunga ndingathi malunga nesithandathu okanye isibhozo semayile ukuphakama into lolo hlobo xa sisiya phesheya kwelwandle sidla ngokubhabha kwishumi elinethoba lamawaka enyawo kwaye singaphezu kwenkqwithelo ngoko kodwa eli lifu ngoko eli nqaku lilapha lale nzululwazi lingamashumi amabini anesithandathu emayile ukuphakama kungazimayile ngemayile ngaphaya kokunyakama kwaye ngokujonga le ndawo likuyo ke ngoku uyazi bangapha abakhumbulayo ukuba ndanixelela kwavakala isandi esinjengesithinteli sandi senqwelomoya niyakhumbula kodwa kwakungekho nqwelomoya kuloo ngingqi incwadi yithwa apha bayikhangela kwangekho ndawo kungekho zinqwelo moya apho phezulu kwaye ngaphandle koko yayingena lo nkungu isemva kwenqwelo moya ayiyo enye ngaphandle komoya owaphukileyo ukunyakama kuba ingena kuloo nto njengenqwelo moya ebalekayo kwaye iyazitsala iqhekeze ukunyakama okusemoyeni ayinakwazi ukwahlukana nayo koko nje kukho ijet ngokuba umelwe kukuthi yiloo nto ehamba phezu kwayo kukunyakama okuphuma kudubula kuyo kodwa nantsi ke imayile ngaphezu kwaloo ndawo kunokubakho kuyo kunyakama kwaye iinqwelomoya zingekho kuloo ngingqi yayingena kubakho kunyakama loo nto apho phezulu yazi yahlala apho phezulu loo mini lizinyawo ezingamashumi amathathu ukuya emacaleni ngamashumi amabini anesithandathu emayile ubude uyabona kanye njengoba yayiyinto enye apho emfanekisweni ngethuba ndandinixelela ingelosi yenkosi yakhangeleka injengentsika yomlilo kwiminyaka eyadlulayo phambi kokuba ibe yathatyathwa uThixo wenza inzululwazi ukuba iqonde ukuba oko kuyinyaniso kwaye apha isiprofetho esasikhutshiwe uThixo wenza inzululwazi ukuba ingqine ukuba siyinyaniso ngoku simiphi ndifuna ukukugcina oku kuba ndisenokuthetha kumhlobo wam okhoyo kusasanje ukuba awabhale loo matyuni asixhenxe usenokufuna ukusebenzisa le nto kwaye ukuze nibe nayo ikhutshelwe kuba ukuba niyifumene igcineni ukuze nibhekiselele kuyo yabona ngoku nifuna ukufumanisa kodwa kungaluncedo lwantoni ukuya kuyixela ingayihleka loo yabona ingahleka njengokulula ngoko musani ukuzijula ngolo hlobo iperile zenu kodwa thina siyazi ibandla liyazi nothixo uyazi oko kuyinyaniso kwaye ngoko ngethuba ndandithandaza malunga nale ngongoma yokungaqiniseki uba kuya kwenzeka ntoni na kum kwaye niyazi ukuba ndandiphi na emantla ethusana empuma yeflagstaff kanye kanye ngokwendawo apho ndandixelela khona kwinyanga ngaphambi kokuba kwenzeke ukuba ndiya kube ndimi khona kwaye kanye ngokweli phepha lilapha nangokwamaphepha naloo linda ixesha nobungqina ubo bethu kanye kuloo ndawo yenzeka kuyo uThixo ugqibelele kwaye akanakuxoka kwaye kuya kwenzeka niyakhumbula ekhasethini bahlekazi ngaba lixesha na eli ndiza kuyicaphula khumbula into ethile iza kwenzeka enkulu kwaye ngoku yenze isizwe siphela sayingqina yonke iphephandaba kwiqumrhu loshicilelo kwaye omnye olinda ixesha bethu abaphambili nayonke enye into ingqina ngaye kwaye ayike dlule okwangoku kodwa ngabantu abanethamsanqa elinjani abantu abangamakrestu ukwazi ukuba kule yure imnyama ngethuba apho ungekho nathemba ngokwezenzululwazi nesikhushumbi se-atom sisilindele kwaye akukho mathemba kwimibutho yethu okuba kungaze kungahlanganwa azidibanise nophawu lwerhamnco kwaye xa onke amathemba ethu emke olo hlobo kuqoqosho lwethu obudlelwane bethu bobukristu phakathi kwemibutho yethu abhekisa ekungeneni kubukatolika nto leyo iya kuba luphawu lwerhamnca kumanyano lwenkonzo kodwa kwaye kwabo bamthandayo uThixo baye bebekhangele okuyinene ukuba kwaloo thixo owenza idinga ebhayibhileni ulitweza phambi kwamehlo ethu azenze ibandla nabantu nenzululwazi nolinda ixesha nayo yonke into iqonde ukuba yena usenguthixo kwaye unokuzizalisekisa izithembiso lixesha elinjani ngoko umwonyo isabhino ngaloo ntsasa ndithandaza ndimangalisiwe ukuba uya kwenzeka ntoni na ndiphakamisele izandla zam kuthixo phezulu encotsheni yaloo ndaba ela krele lawela phakathi esandleni sam linomphini weperile nendawo yalo yokuphela komphini linokutya okude kumalunga nonyawo obude laye limenyezela ukwembisa intsimbi okanye njengento embala utyheli ngokwesitya somdongwe libukhali ngokwencakuba kwaye ndandingazi ukuba yayintoni naleyo ndaze ndathi yazoyika ezi zinto waze kanye ngoko izwi lathetha elashukumisa loo mwonyo lathi eli likrele lenkosi kwaye ikrele lenkosi lilizwi lenkosi kuba ilizwi likathixo libukhali ngaphezu kwa wonke amakrele antlangothi mbini waze ndisihla ndibuyela apho ngoko ngelo xesha umzalwana omncinane okhaliphileyo apha ebandleni kwaye wayelijoni waze wadutyulwa wathi sisa emkhosini ngokufutshane walala apho ukuba afe bathi kuya babengenako abanyangi babengacingi ukuba angaphila kwakungekho nokuba abafana bachitha ixesha ngaye wayekude lemkile imithambo eyona iphambili emilenzeni yakhe iqaphukile ingalo yakhe encinane iphansi okusuka yonke umlenze wakhe omnye umlenze usukile ngokufutshane kodwa uThixo wabona ubabalo wamsindisa wamphilisa ngenye imini yena umzalwana uRoy Robertson wayekho ngelo thuba lo mfanekiso wawuthathwa apho eHouston indlela ngayo inkosikazi yakhe yaxelelwa ngombono into eyayenza ngalo mini nendlela eyayinengxaki nokuba iyakuphiliswa loo nto yamenza ukuba abelikholwa kodwa yena njengokuba eyindoda yasemkhosini wayebu ndiyathemba ukuba uyangixolela ngokuthetha oku kuyo yonke iindawo zonke iindawo ezigadalala kwicala lokuba ngqongo enika imiyalelo emkhosini njengendoda eyayintloko wayenendlela yokuthetha neyokuthi yenze yabona wayekholwa nangoko kodwa ethe cu esiza apha ebandleni ekubona okwamandla ngaphezu kwendalo wathi ndiyakholwa iloo nto kodwa oko kokomnye umntu ngobunye ubusuku inkosi yamvusa ngenye intsasa sasihleli nguye nam sakhangeleka ngokungathi siseyerusalem kwisithebe sesidlo senkosi ndabe ndithetha wayengayiqondi loo nto kwaye umzalwana uRoy uhleli apha ukho endikhangele khona ngoku kwaye wayibona loo nto waze wandicela umnxeba eHouston okanye ngaphandle earizona okanye wandithumela ndaze ndambiza ukuba abuye wathi wawuhleli apho mzalwana uBranham ndaze ndabona laa ntsika inkulu yokukhanya ingena yeza kuwe yakuthabatha ekususa esithebeni senkosi waze wabheka intshona ngokuba wayehleli kwicala ngasempuma endikhangele ndisiya entshona kwaze okukhanya kwangena kwandikhupha wathi kwakukusasa njengokuba wawunjalo embonweni wangena ebhedini malunga nentsimbi yesithathu okanye esine ekuseni into lolo hlobo wakubona oko kusenzeka waze wathi wakhwaza ukhangeleka njalo iintsuku mzalwana uBill buya kwaye uRoy kunye nam besihleli singabazalwana benene sihlala kunye sisingela kunye kwaye singabantako ebenene kwaye wakhwaza ebiza mna wade warhwexelwa lilizwi emqaleni buya mbuyiseni mbuyiseni ekhwaza wathi mna nantso isiza loo ntsika yomlilo ibuya okanye lifu lubuya laze landihlalisa entloko etafuleni ndabe nditshintshiwe yayimfihlelo kumzalwana uRoy ukuba mna nditshintshwe ndikhangeleke ngolunye uhlobo ndibeka oku apha ndisenzela okuthile endifuna ukukhumbula ukutshintshwa xa ndandimnika ingcaciso yalo ngoko kwakungaphambi nje kokuba ndibuyele amatywini asixhenxe ndathi ndakubuya ndisisela amatywini asixhenxe ngoko mna ngenye intsasa wahlangana noBill wabe efuna ukuthetha nam ndandixakekile ndisemthandazweni ndithandazela amatywini asixhenxe waze wandixelela nge yenzeka loo nto kwakhona yaze yaphinda kwakhona mzalwana uRoy ukuba ndikuchazi ngendlela oku uze undazise kwaye wathi wavuka kwakhona kukusasa ndiyaqikelela kusesekuseni kwakhona ngentsasa naku ejonga apho kwelo gumbi waze wabona ukukhanya kukhulu okanye ilifu liphezu kwentaba wandibuza kungekudala kwixesha elidlulileyo ingaba bekukho into malunga nelifu liphezu kwentaba ndaze ndathi ebhayibhileni ndaze ndathi ewe ngethuba upetros noyakobo noyohane bathatyathwayo benyuswa laze ilifu lagubungela inkosi uyesu waze uthixo wathetha wathi loo ngunyana wam oyintanda ndakhe ndahlumela ngaloo nto apha kungekudala kwixesha elidlulileyo umyalezo omncinane abazalwa bamakhasethi basenokuwuqonda mveni yena ndiyaqikelela mhlawumbi ninawo ekhasethini ndiqinisekile waze wathi waya phezulu entabeni wathi akwenza njalo ndandimi apho laze izwi leza livela kwelo lifu kwakungenjalo umzalwana uRoy lathetha into lolu hlobo esi sisicaka sam kwaye ndimbizile ukuba abe ngumprofethi wesi sigaba sexesha ukuba akhokele abantu kanye njengoba wenzayo uMoses kwaye unikwe igunya ukuze abe nokuthetha into ibekho okanye into lolo hlobo njengokuba wenzayo uMoses njengokuthetha iimpukane kwaye siyazi malunga noonomatse basemithini njalo njalo nezinto esele zenzekile kade uEdi Wright omncinane phaa emva ndiyacinga ukuba niyazi ukuba kwenzeke into na endlwini yakhe kwaye wamxelela ukuba ndenze oko kwenziwa nguMoses ke ngoku wandixelela loo nto ndisihla emva kohambo lwam kwaye engqondweni yam ndandigqibile ukuba ndiza kuphuma ndiye kwabhad ngokuba ye kwimo embi apho ngokomzingeli phambi kokuba ndimke apha ndisenokujula oku size sikhawulezise ndiphuphe iphupha elisisimanga iphupha elingaqhelekanga kwaye ndiyathemba xa usibali wam ethe wadibana noku akusayi kumkhubekisa kwaye ndiyathemba andiyi kuyenzakalisa inkosikazi yam ehlele apha ngoku kodwa iyayazi le nto malunga neenyanga ezininzi ezadlulayo ukuya phambili ke kwakumalunga no-Oktobha okanye unovemba ndaphupha ukuba ndandijikeleza phandle ebumnyameni.
I had no place to go.
Ndaze ndake ndandingenandawo ndinokuya kuyo, kungekho mntu undikhathaleleyo, kwaye ndandingumngqibi, ndingumngqibi nje. Ndabe ndigodola, ndakhangela phaa mgama ndabona umlilo. Ndathi ndakufika apho yayiyindawo yokulahla inkunkuma yesixeko, kwaye babe nezigingqi, wabe umlilo ukwezi zigingqi, kwaye phakathi kwezo zigingqi kwakukho indawo emtyibilizi apho abangqibi banokuhlala khona ukuzigcina beshushu bangabi nakoma ingqele phakathi kwaloo milini ngobusuku obubandayo basebusika. Ndabe ndandigodola, kwaye ndahamba ndaya kulo mlilo ukuba ndifudumale. Wawulapho zele ngabantu abangabangqibi, kwaye babe andizange ndibone namnye kubo, koko bonke bakhangeleka ngathi banezidale okanye indawo apho iindawo zabo zokulala zazikhona. Ndaze ndabona apho usibali wam uFletcher Broy, kwaye uFletcher indlela endimkhumbula ngayo ungumntwana olungileyo, kodwa oku kusenokuba sisifundo kubantwana abaselula. Ndikhumbula kwiminyaka embalwa edlulileyo umfana omhle uJames Fletcher Broy waze wazihlanganisa neqela elingalunganga waqalisa ukusela. Ndikhumbula endibiza ngapha komdiyadiya endlwini yam, kwaye uyise sewahamba waye kuqaqawulini kwiminyaka eyadlulayo. Wayelapho phandle edlala ikitala entabeni kude kwema isiphambano, waze uFletcher wandibiza esithi, mzalwana Bill, ndithandazele, mamela elaa culo utata lidlalayo, kwaye bendisela namhlanje. Ndathi, Fletcher, inkwenkwe malunga neshumi elinesibhozo leminyaka budala, ndathi, musa ukuhamba ngaloo ndlela. Kodwa akazange aphulaphule, waqhubela phambili, waba ngongena kuzinceda ngokupheleleyo kwiziyobisi. Yaze inkosikazi yamshiya nabantwana bakhe kuyinto njengale yure, kwaye uThixo uyazi ukuba ndiyamthanda. Ndaya kumthandazela, ingumngqibi nje. Ndaya kumthandazela apha kungekudala kwixesha elidlulileyo, wenzakala ngethuba endandilapha ndizele amatyeni asixhenxe. Ndathi, Fletcher, ndinesuti ezimbalwa phaya phezulu endingathanda ukukunika zona. Wathi, musa kuyenza loo nto mzana uBill. Ndaze ndandisazi ukuba wayengenampahla. Ndaze ndathi, kutheni ungazithathi nje impahla? Wathi, a-a. Waze wakhangela phezulu kum, yabona, uyazi ukuba ndingenza ntoni nangazo? Ndingazitshitshisa ndifumane isiselo. Ndaze ndathi, ndiza kunika intwana yemali, Fletcher. Wathi, hayi, musa kuyenza loo nto mzana uBill, andifuni ukuba uyenze loo nto. Ungumfo ngenene ngentliziyo, kodwa ube ngumngqibi oyisiweyo ziziyobisi, kwaye inkosikazi yakhe ithabathe indlela engeyiyo, kwaye oh, yonke into nje imehlele lo mfo olusizayo. Ndaze ndathi ndakuvuka phambi kokuba ndivuke, uFletcher wathi kum, wathi ephupheni, wathi, Bill, ndiza kuzingelela indawo mzalwana uBill. Wabondla abantwana bam xa babelambile, wathi waba ngutata kubo, ngoku ndiza kufumanela indawo apha ukuze ufudumale. Saze sahamba kwezo ndawo zabangqibi, sathi ekugqibeleni safika kwindawo ethile, wathi, ndiza kuhlala phantsi apha. Ndaze ndathi ndiza kunyuka apha ndibone ukuba ndingayifumana na indawo. Ndaze ndenyuka ndakhangela phandle ebumnyameni ngobusuku obubandayo. Ndaze ndacinga, icinge nje, ngaxesha lithile uThixo onamandla onke wandenza ukuba ndikhokele ibandla lakhe, ngaxesha lithile wandenza ndashumayela ivangeli yakhe, ndabona imiphefumlo isindiswa, amadoda nabafazi beza bevela kwihlabathi jikelele ukuza kuthetha nam izuzu embalwa. Naku ndilapha ngoku ndilingqiba, kwaye akukho mntu ndifunayo. Ndiyagodola, ndimele ukwenza ntoni? Ndaza ndothuka, ndaxela inkosikazi yam, ndathi, mhlawumbi kuthetha ukuba uFletcher unentswelo. Ngoko sangxama ukuya kumkhangela, waze umntakwabo wamfumana, wayehlala apha phandle kwawidna apho phandle apho bene bathengisa ngamahashe nezinto ezinjalo, alale ekoneni yesitali okanye into lolo hlobo. Ndaqhubela phambili ndacinga ke mandiyeke nje idlule. Ngoko ndabuya ndehla ngoku ndivela eCanada kunye noFred nabanye ngenye imini, kwaye engqondweni yam ndandigqibile ukuba aba bantu abawufunanga ukuva umyalezo wam lungile bebengamelwe. Ndishumayele ngoku isithuba samashumi amathathu anesihlanu eminyaka, kwaye kule minyaka yokugqibela ilishumi elinesihlanu ukuya kwishumi elinesibhozo ndizange ndenze nto ngaphandle kokwenzela iNkosi, ndizame ukuphila kufutshane kangako kuyo, ndize ndingathethi ilizwi ide ndixelele kuqala yonke into. Abantu bathi ngoku ukuba umzana uBranham usixelela ukuba uyeza, khumbula, khangelani inkonzo ngokuba uza egameni leNkosi. akasayikwenza nto ide inkosi ixele injalo loo nto ndiyalinda ide indixelele andizange ndishukume de indixelele yaze ke yafikelela kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo ayizange ndixelele nto malunga nendawo emandiye kuzo ndaze ndehla ndivela ecanada waze ufred wandixelela okanye umzana uroy wandixelela iphupha lakhe njengokuba yena nam nomzana ubanks sasikhwele sihamba kunye kanye nje phambi kokuba sahlukane kwaze kwathi ngosuku olulandelayo sehla saye kwamzana ufred nonyana waklin wayengekho ekhaya ngoko akazange akwazi ukuhamba nathi yena nenkosikazi yakhe babemele okokuba balinde wathabatha inkosikazi yakhe erosewood okanye emelrose esaskatchewan waze ubhili nam seza ngenqwelo enkulu kamzana ufred ngobo busuku sahamba phantse ebusuku bonke kwaze ngosuku olulandelayo kwaze kwathi ngentsasa elandelayo sabe sishiyile ihelena emontana saye sisiya ngasemdeni ndaze ndiyahlala kude kube malunga neyethoba ndizendozele kwaye ubhili ufuna ukulala kude kube yeshumi ngobusuku obulandelayo kwakuvela ukukhanya kwemini ngoko oko kwenza ukuba kulunge kakhulu kuthi ukuhamba ngoko ndavuka malunga nentsimbi yesine ndaze ndaqalisa ukuquba waze ubhili walala saya kufika kwindawo ndandicinga engqondweni yam uyazi yintoni ngolunye lwezi ntsuku nje ukuba bendinokufumana inkosikazi ize apha kwaye andiyuyixelela into endiya kuyenza kodwa ndiza kunyuka ndize apha ndize ke ndiyixelele ndiyayithanda kakhulu le ndawo akho mfuneko yokuba siye nakweyiphi na enye indawo masihlale nje apha kwaye apha kukude kwimpucuko ishumi elinanye lamakhulu emayile ukusuka naphi na yabona ude le entlango ndacinga ayisayi ukuba into elungileyo leyo akuyi kufuneka ndiphungule ezinwele kwaye akusayi kufuneka ndinxibe ndiyakuba ngumntu oqhelekileyo wasezintabeni le nto ndandihleli ndifuna ukuba yikho ndaze ndathi ndandinemipu kwaye abantu abathile babe ndipha kwaye ndiyaba ngumkhokeli wasemahlathini ongazange uve ngaye ndiyayithanda nje loo nto ngoko inkosi iyandixelela ukuba ndihle ndixele umntu othile into ethile ndiyakubaleka ndiphume ndikuxele ndiphinde ndibuye kwakhona kwaye ndiyakumnceda ubhat kwaye siya kuba nendawo eyiyo ngenene ndandicinga ngaloo nto saya kungena kwivenkile yokudla ukuba sidle indawo encinane esezintabeni malunga nje nentsimbi yesixhenxe lalisiya limgaka ncinane ixesha ngoko ndamvusa ubhili sasiphelwe ngamafutha enqwelo koko kwafuneka ukuba sifumane amafutha enqwelo saze saya kungena kule ndawo encinane le venkilana yokutyela kwaze kwathi silapho indoda ethile yanqumla istrato isiza mhlawumbi indalana kancinane kunokuba ndidandinjalo kodwa ikhangeleka ngokwendoda kum yayinxibe iavalolo ibhatyi iavalolo izihlangu zokukhwela amahashe nomnqwazi omnyama amabhofu emade ebusweni bakhe ngolu hlobo emhlophe okwekhephu iinwele zakhe ezivele ngaphantsi emva komnqwazi wakhe ndacinga oko kukhangeleka okwendoda hayi ethile ethambileyo enqenayo enesagayi emlonyeni wayo ezingaka ubude ihleli inxibe ibhlukwe emfutshane ijikeleza nendawo ethile yomthunzi okanye iqula lokuquba usisu sikhulu othile wasempuma unjalo uxolo ngaloo ngcaciso kodwa nakanjani na laa mfo wakhangela ngokwendoda kum ummelele egada lakhe wakhangela ngokungathi wayehlala apho uthixo wayenzela ukuba ihlale khona indoda waye ndandimbukela wangena apho kuloo venkile yokutyela wabiza amaqebengwana abhakwa epanini kwakukho malunga neshumi elinesihlanu amashumi abini abantu wafuneka ethimle kwaye uyazi abanye abantu bayakuthi xolo kodwa wakhupha okukhulu okusempilweni ukuthimla kwasemahlathini itshiya bethu kwakhangela ngathi iifestile zidubule wathi akutsho akwakho mntu nokuthetha nto hayi mhlekazi ndathi billy nantso indoda engantliziyo yam wathi aw utata ufuna ukufana ne oko ndimlowa kwixesha elizayo bona ndathi ndimlowa ndaze ndahlala apho umzuzwana aze ubhili wandijonga phezulu waqhubela phambili nokudla amaqebengwana akhe ndabe mna ndiwagqibile wam imizuzu embalwa umntu othile kwindawo enamaplanga yokuthengisela ekujikeleni apha phambi kwethu ephethe amaplanga angaka umva wendlwana yokuthengisela amaplanga ndandingaboni ngaphaya kwaphakama indoda eyikhangeleka ngangam kanye imalunga namashumi asixinxane esihlanu iminyaka budala umfo nje omncinane iimpahla zakhe ezijijele kuye edlakadlaka kwaye itshomi eyayiphakame kunye naye yayingufletcher broy kanye iinwele ezingwevu zijinga ebusweni kuye waze ubhili wabhekabheka wathi tata ingathi nguwe nofletcher ungaqikelela ukuba ndaziva njani na kwaye loo mfo omncinane wayekhangeleka ngathi ndim elixekexeke nje wena ekumeni ecaleni komlilo wasezinkampini benomsi kubo bonke ubuso babo bumdaka ndicinga ukuba izidlo sabo sakusasa bebonke lamadoda inobahlawula amashumi abini esenti mhlawumbi ngekomityi yekofu okanye into lolo hlobo. Intliziyo yam yaxhuma ngaphakathi kwam ndaze ndakhangela waze uphili wathi, yintoni enzekayo kuwe ndada khonto? Ndaza ndayibukela loo nto azajikela ahamba aphuma. Wathi, tata kwenzeke ntoni ndada khonto? Waze wangena emotweni ndathi, wathi ungaqhuba kwakhona? Ndathi hayi, wathi ndisozela. Ngoko waya kulala ndaze ndaqhuba ndibalekisa ndisihla ngendlela malunga namashumi amahlanu anesihlanu emayile ngeyure kunqwelo enkulu. Ngaphaya kwentaba ndisiza ngasemdeni kuhla ukuya siza ekhaya eArizona kodwa ndandingena eUtah. Ndathi nje ukuba ndingene apho ndisihla ndiphuma ezintabeni malunga namashumi amabini emayile ukusuka esixekweni. Njengokungathi nakhe nayiva njengokuba bendinixelela ngalaa ntsasa malunga nonomatsi basemthini nazo zonke izinto indlela yokuthi ngayo into ethile. Kwabakho umntu othetha nam izwi lifana nje nokuba nisiva eli lam. Ndiyazi ukuba loo nto ivakala njengempambano kodwa njengokuba sendigqibile ukucacisa ndakhe ndanixelela nantoni na engeyiyo eyinyaniso. Laze izwi lathetha ndandithetha naye lathi, qhuba ngamacebo akho kwaye uya kuba njalo. Ndathi, Nkosi, andifuni ukuba lolwa hlobo. Yathi, inkosikazi yakho iza kuhamba nayo ayisayi kuhlala phaa ezindulini ngolo yahlobo kwaye uya kuba ngumngqibi njengokuba iphupha likubonisile ukuba uya kuba nguye. Ndathi, andifuni ukuba yiloo nto kodwa andifuni ukuba nobomi obunjalo. Ndifuna ukwenza into ethile eyahlukileyo kodwa ndixelelwe ukuba wena undibizile ukuba ndibe ngumprofeti kwaye ndifuna ukuphila intlango njengomprofeti kodwa ndandisebenzisa ukuzithethelela ukuze ndibe nokuzingela oko kulungele mna. Waze yena wathi, kodwa yayingabaprofeti betestamente endala abo ubizelwe ukuba phaa kwisikhundla esiphezulwana kakhulu kunoko. Wathi, unezipho ezingaphezulu ngaphandle koko. Wabizelwa ukuthandazela abagulayo nokushumayela ivangeli kwimoya abapostile. Wazi izinto ezinkulu ngaphezulu izipho ezininzi ezikhulu. Wathi, kutheni ufuna ukulindela kum ukuba ndikushukumise ngalo lonke ixesha uhamba? Uphi umvuzo wakho? Ndaze ndabona kwakhona wathi, uyakhumbula? Ndandixelela. Uyakhumbula ukuba umzalo Robertson wakuxelela ephupheni lakhe okanye ngumbono ukuba wenza njengoMoses ukulibele ukuvakalelwa kwabantu bakowenu? Ululibele ubizo endikubize ngalo. Ndaye ke abagulayo balala ndifuna inkosi ndixelele ukuba ndiyephi na nokuba ndingayiphi na. Yimbosiso leyo. Ndazakhela uloyiko ngenxa yokuba abantu bengawukholelwa umyalezo wam kwaye uyakuthi, kwaye Thixo makube le ukuba ndizame ukuthelekisa ubomi bam ngoku njengoMoses kodwa wenza loo nto kanye uMoses. Abantu babengenakumphulaphula ngethuba wayesakubahlangula ngoko wasuka wabayiyeka wayongena intlango kodwa uThixo wamjika wambuyisa. Waye wayeselibele kudala ngeentlupheko zabantu. Ndaze ngoko ndathi, Nkosi, ukuba bendingathini kunjalo ndingenamfundo. Ndinemfundo nje yokubiza amazwi asesikolweni ukuba nakho. Baze abantu beme emigceni yonke indawo ukuza kumamela ivangeli elula. Okuthe chatha kokukhulu ngakumbi kunokuba kwakunjalo phantsi komnqophiso womdala. Wehla enyangweni wabapha izipho abantu, yabona? uYesu Kristu nguye izolo namhlanje nangona phakade. Ngoko ndandithetha ndaze ndaliva lithetha nam laze landishiya. Ndaze ndathi, Billy, waye wayelele obude. Ndathi, Billy, ingaba ibinguwe lo? Akazange othuke nokothuka. Ndaze ndacinga, Nkosi Thixo, ndayicothisa inqwelo yam, ingaba kuthetha ntoni oku? Ndaze ndathi, Billy, wathi, ufuna ntoni? Ndaze ndathi, nguwe lo uthetha nam? Hayi, kutheni? Ndaze ndathi, ndifuna ukuxelela into. Ndiphuphe iphupha kungekudala kwixesha elidlulileyo. Uyakhumbula sibone laa mfo ekhangela ngathi ndim noFletcher? Uze ubuze umama wakufika ekhaya eTucson. Ndamxelela eli phupha. Waye Billy kukho into eyenzekayo iyaqhubeka khona ngoku. Into ethile ithethe nam kwaye bendicinga ukuba ibinguwe. Wandijonga ngokungaqhelekanga walinda okomzuzwana sasikhuba sibeka phambili. Ngoko kwimizuzu embalwa waya kulala kwakhona. Ndandiqhuba ke ndihamba ndicinga malunga nokuba kuthetha ntoni na oko. Ndiqhuba endleleni kanye kwaye kwathi ngequbuliso nalo lisiza lithetha kwakhona. Waze wathi, buyela! Andikuxelelanga ekuqaleni ukuba wenze umsebenzi womshumayeli wendaba ezilungileyo. Ngethuba indandikubizile ezantsi emlanjeni. Andizange ndithi njengokuba uYohane uMbhaptizi wayethunywe ukuzakwandula ukuza kokuqala. Wayengenguye uYohane ongaphezu komprofeti. UYesu watsho ngokwakhe. Naniphumeni siya kubona ntoni na umprofeti wathi ongaphezu komprofeti. Kwaze kwaqala ukufika kum ndaqala ukumangaliswa. Kwaze wandikhumbuza kwakhona ngabantu. Indlela ukwenza oko kwakusenziwa nguMoses. Wayenokufikelela njani uMoses ebantwini esentlango? Waye bendinokufikelela njani ebantwini ndisentlango? Kanye kanye into enye. Ngoko kweza koku kuTimoteyu wesibini isahluko sesine. Ndiyakhumbula ngethuba sasinikezela inkonzo ngalantsasa kumashumi amathathu eminyaka eyadlulayo. Abanye benu kumakhwahla. Ngethuba wandibonisa laa mthi ndaza ndayityala kumacala omabini. Ndiyawukhumbula umbono ubhalwe ezincwadini ukhona kumakhasethi nakuyo yonke into. Kwiminyaka eyadlulayo indlela endazibona ngayo ezi zinto andize ndibuphazamise ubunye nobutrinity. Ndema phakathi naphakathi apho ndayityala loo mithi kwaye yayikuphela kwemithi emibini eyayineziqhamo. Ndaze mna yonke imithi yakhula yakumashumi amathathu enyawo yema le yenyuka yakungena ezulwini iphuma ndaweni inye kwisebe elinye yabona. Omnye ukwelinye icala omnye ukwelinye ndaze ndayaphula. Ndiyawukhumbula umbono lowo yabona ubhalwe ezincwadini kwaye ukwibali lobomi bam nako konke. Yaze yaya kufika phezulu ezulwini ngolu hlobo ngokukhawuleza. Waze wathi phakamisela izandla zakho ukuba ufumane isiqhamo. Ndaze ndafumana isiqhamo esinye emngamlezweni ndakuhla ndisuka apho. Waze wathi wenze umsebenzi womvangeli luzalise ulungiselelo lwakho. Kwaye kuya kufika ixesha apho baya kuthi bangayinyamekeli imfundiso ephilileyo. Musa kubashiya ngoko hlala uhambele phambili. Loo nto yafika yonke engqondweni yam. Ndaze ndakhumbula loo Marilyn Monroe intombazana endayibona isifa malunga neveki phambi koba ife nendlela ekwathi ngayo bathi izibulele ngethuba yayingazange. Ndabaxelela ngaloo nto ngaphambili kuba kuya kwenzeka ntoni na yaze yenzeka kanye njengoba yenzekayo kwimbethi mandindiphaya phezulu enye yayiza kubulawa yenye. Iphazamile loo ntombazana kukho enye intombazana apho umzala wayo ngu-Danny Henry. Ngubani igama layo? NguJane Russell. Umzala wayo ngumfana womBhaptisti. Ndandishumayela eLos Angeles kwisidlo sakusasa samadoda angosomashishini. Yaze into ethile apho ephakathi kwaloo mibutho. Kwakuhleli apho amadoda azintloko ee-assemblies nabahloniphekileyo abaninzi ababehlangene apho. Ndathi ndakugqiba ukuthetha ndiqalisa ukushiya iqonga ndizilungiselela kuba umyalezo wawuthunyelwa kwisizwe sonke ngonomathotholo kufanele ukuba nditshintshe kwakhona. Kwathi ngelo xesha lokutshintsha xa babemcima unomathotholo ngoko uba bakhuphe loo myalezo baze babuye basasaze eso sikhululo. Ndandiseclifton apho sasidla khona isidlo sakusasa. Ndathi ndisahamba ndisuka kwiqonga eliphezulu ukuya kwelisezantsi. Umfosi elula omhle omalunga namashumi amathathu eminyaka ubudala wabaleka isiza wajula iingalo zakhe ngapha kwam wathi ndinguDanny Henry. Ndingazi ukuba yayingumntu wakwabo owayesenza imifanekiso bhanyabhanya kwaye unguye othatha imifanekiso bhanyabhanya apho esenzela loo madoda angosomashishini abangamaKristu. Kwaye uJane Russell lo wawudlala kwibhanyabhanya ngumzala wakhe. Unina wakhe ngumshumayeli wenkonzo yakwamoya. Kwaza kwathi ngoko bakuqalisa ukundikhupha wabe yena ephosa izandla zakhe ngapha kwam wathi uThixo akusikelele emzalwana uBranham. Wathi ndiyathemba oku akuvakali njengokuhlambelayo kodwa kokwam ukubona laa myalezo ngasahluko samashumi abini nesithathu sesityhileyo. Wathi akuthetha loo nto waqalisa ukuthetha ngelwimi umfana ongazange eve nokuva ngento enjalo engumbhaptizi ngokwehlelo. Kwaze kwathi nje ukuba wajika wamhlophe wakhangela kum wayengazi into amakayenze. Ukho amadoda ahleli apha awayekho. Wawukho Fred bangaphi ababekho ngelo xesha? Ewe bathathu abalapha ababekho ngelo xesha. Wayengayazi into amakayithethe. Kwakukho umfazi omkhulu kakhulu omfrentshi owayehleli apha phantsi waphakama wathi kuba loo nto ayiswele kutolikwa ibisisifrentshi esisulungekileyo. Lo mfana wathi andazi negama elinye lesifrentshi. Waze lo mfazi wayibhala phantsi into abeyithethile. Waye ngoko kwakho indoda eyayihlele koneni yathi inyaniso leyo ndiyibhale phantsi le nto ebeyithetha sisifrench. Hayi mva kakhulu enentloko yokugwanga umfo okhangeleka emhlemi ayame ngodonga weza ngaphambili wazithelekisa ezo zinto zazibhaliwe. Wayeyitoliki ye-UN izizwe ezimanyeneyo yesifrench. Yaze le ndoda ingapha yabe inguVictor Lajoie webandla lase-Anvik phaya waze wayibhala kwaye ndinayo indlela eyatolikwa ngayo. Phulaphula oku ukuba ndinokunifundela yona. Mna Victor Lajoie ndiyindoda engumfrentshi ongangxengwanga, umkristu ozelwe ngokutsha, ndizaliswe ngumoya oyingcwele. Idilesi yam yile 809 North King Road, Los Angeles 46. Ndingena kwiBethel Temple umlungiseleli uAnvik umlungiseleli. Ukutolikwa kwinyaniso ndiyakwazisa kwesiprofeto esathethwa kumzalwana uBrenham. Sikhutshwa nguDanny Henry ngesifrentshi ngoFebruwari umhla weshumi elinanye ngo-1961 kwisidlosa kusasa amadoda angosomashishini beFull Gospel. Ukutolikwa okuyinyaniso kweso siprofeto ngoku naku esasikuthetha. Ngenxa yokuba ukhethe indlela emxinwa, indlela enobunzima, uhambe ngokuzinyulela. Ngoku ndiyayibona loo nto uMoses kwafuneka ezikhethele naye, yabona? Ukhethe indlela eyiyo nechanekileyo, isigqibo esichanekileyo, kwaye yindlela yam leyo. Uqaphele, yindlela yam, umoya oyingcwele ephendula. Ngenxa yesi sigqibo sifike ngexesha, inxenye enkulu yezulu ikulindele, ilindele wena. Sisigqibo esilunge kangakanani ngokuphulaphulisisa? Sisigqibo esizuke njani osenzileyo? Oku kukodwa kuko okuya kwenza kwaye kwenzeke uloyiso olukhulu ngothando olungcwele. Uyaqaphela, sisenzi ngaphambi kwenjongo senzi, yabona? Isifrench. Ngoku itoliki ye-UN yatolika loo nto. Kwaye laa mfana akazinegama, akazange eve ngento enjengokuthetha ngelwimi. Waye ngumbhaptisti. Kwenzeka nje kuba angene apho waze weva umculo waze wathi wenyuka waye apho wema apho ukuba ndiphulaphule ndishumayele. Ngoku uthando olungcwele. Kungathini oko ukuba luthando olungcwele ukuba akunguye umoya oyingcwele? Umoya oyingcwele uluthando olungcwele. Ngoku njengoba uBhili kunye nam sasihla ngendlela, yabona, saqalisa ukuhla ngendlela, uBhili waya kulala kwakhona laze lathi ndiya kukunika umqondiso ongenasiphelo. Ndaze ndathi Nkosi, yintoni? Ndalinda kwamzuzwana akwabikho nto yenzekayo. Ndathi yintoni umqondiso ongenasiphelo Nkosi? Ndaze ndalinda imizuzu embalwa kwaze kwathi ngoko ndakhangela ngapha yakuba ndibone uBhili wayelele. Yaze yathi ndiza kukunika umqondiso ongena siphelo kwakhona. Yathi khangela ngasentshona kulaa ndawo ubukuyo. Ndaze ndayijika intloko ngolu hlobo enqwelweni enkulu ukuba ndikhangele ndiyekelele, uyazi, kwaye ubethu umoya wenkosi. Ndaziva ndingangakhala ndilile. Ndaze ndakhangela ndaze ndabona nje intaba inencopho ezimhlophe ngaphezulu. Ndathi andazi, andiboni umqondiso ongunaphakade malunga nalaa nto. Yathi igama lakho libhalwe phezu kwayo. Oh, ndacinga yintoni leyo. Ndaze ndaziva ndiphelelwa ngamandla kakhulu ndaqalisa ukumisa. Wabe uBhili evukile wathi yintoni ngawe? Ndaze ndatsala izandla zam kanje ukubila kusiwa esandleni sam labe likhithika. Ndathi Bhili, kukho into eyenzekayo. Ngexesha elithile ndiyazi ukuba ndenze ukuphosakeleyo. Ndiyazi ukuba ndisilele kuThixo. Ndaze ndakhangela ngongathi ndiva iculo liculwa. Ndibona amawaka abantu abaxubileyo, izikhwala abangakwazi ukuhamba, imfama, imilwele. Ndeva ikwela izwi elikhulu elibalulekileyo licula, okungcolileyo okungcolileyo, imimoya engcolileyo wayikhupha. Ndiyalazi elo culo. Ngoko uYesu weza wakhulula amakhonkqwa. Ndayibona imigca yabagulayo ingqanqendawo zonke, kwafuneka ukuba ndime. uBhili wayengazi ukuba kwenzeka ntoni na. Ndaze ndema ukuba ndijonge phezulu entabeni, ndaze ndazibona ezo nduli zisixhenxe. Ngoku apha ukuba ufuna ukubona into, kwakukho incopho ezisixhenxe phezu kwentaba, kwintaba ende ehamba iqela lemayile. indaba yokugqibela phambi kokuba uyokungena kwelinye ilizwe akusekho zindaba emva kwaleyo kwaye yayisuka empuma ukuya entshona intaba yentshona kwaye yayizelela ikhephu ngaphezulu iinduli ezimbini ezincinci zokuqala kuze kubekho induli enkulu kuze kubekho enye induli encinci kuze kubekho induli enkulu kuze kubekho induli encinci kubekho enkulu enkulu kunaleyo ende intaba ezelela ikhephu ndaze ndathi nkosi andiyiqondi ukuba ithetha ukuthini nale nto yathi zingaphi iinduli eziphaya ndathi zisixhenxe ngona ubumba abangaphi abakwigama lakho
b-r-a-n-h-a-m
m-a-r-r-i-o-n b-r-a-n-h-a-m kwaye kwakukho iinduli ezintathu eziqaphelekayo yathi ezo nduli zezokuqala eyesibini namandla angawesithathu eyokuqala yayinxalenye yokuqala yolungiselelo lwakho induli encinane yaze eyokuqala yotsalo lwamandla yabe inde kakhulu yazi umqondiso esandleni kwaze kwakho ukuphumla okuncinane apho phakathi ixesha endathathwayo ndisuswa ekudinweni kakhulu abaninzi benu bayakhumbula kwaze kwafika ukutsalula incingane utsalo lwamandla lwesibini ngoku ndinolunye kwiminyaka embalwa apha okweendulana ezincinane yabona ubuyela emva ngokungathi ulungiselelo alusekho kwaze kweza eyesithathu isithathu linani lengqibelelo yabona olwesithathu induli elandelayo yayisisihlanu inani loobabalo yaze induli elandelayo yasisixhenxe inani lengqibelelo isiphelo uyakusebenza imihla emithandathu umhla wesixhenxe uyisabatha ukuphela kweveki ukuphela kwexesha yabona ndaze ndema ndayibonisa ubhili loo nto ndaze ndazijonga yathi loo nto mayime loo nto ukuba kukhe kwakho ukuthandabuza engqondweni yakho uyikhumbulele ndawo ubuyele apha kwaye ubhili endibetha emagxeni wathi tata khangela ngasempuma kwaye ukuba yenze kanjani na andazi kodwa kwakukho kwicala sempuma lendlela kwakukho indawo yokulahla inkunkuma evuthayo kwimayile ngemayile ukusuka nakwisipina isixeko indawo endala inkunkuma efumbuleyo inkunkuma ilele apho kwicala sekunxele le ndlela ndibuyela entsimini amen ndimdala na okanye ndimtsha ndiphilile okanye ndifile ndiyakumthobela uThixo ndide ndikhululwe kukufa ndisilele enkosini ndingakhuthalanga ndinokuba ndiyenza ndizamile mandikubethelele oku yabona asekho amakhasethi ashiyekileyo mandikufakele oku bendiyifuna bendifuna ukumbona uYesu Kristu ebonakalalisiwe ngaphandle kwesiphako waye abazalwana abevala amakhasethi neli bandla malikhumbule usukela namhlanje isizathu sokuba nibe anibanganazimpazamo nesizathu sokuba yonke le minyaka ukho nto inye unokuyithetha eyakhe yathethwa okanye yenziwa ingenzeki ndimema nabani na ukuba azise nayiphina kumawaka ezinto apha eqongeni nokucalulwa kwengcingane nokucalwa kwangaphambili kwento ezimbini eziyakwenzeka zenzeke unobumba ngamnye oku ibandla liyakholwa yiloo nto malithi amen ukuze akukho nomntu omnye ehlabathini ononondibonisa ibenye kodwa ke makwazeke ebandleni apha nakwibandla elisemva kweli ukuba uThixo utyhala indoda mayihle ngombhobho ize ingasuki konke ade uThixo ayixelele akukho kolo oludibene naloo nto nguThixo ekutyala ukuba wenze into ethile kwaye ukuba kwakhe ulungiselelo lwaya kufikelela kwindawo apho kungekho mntu unokuthetha negama elinye ngokuchasele nalo kodwa ukusukela ngoku mandithethe kuni egameni lenkosi phambi kokuba ndiphulaphule ngokuba ndimelwe kukuphuma ngokukholo ufanele ndikwenze ngokholo oko nokuba ndicinga ukuba kulungena okanye akulunganga okanye nantoni na ndenza okungcono kokuzinyulela kwam ndize ngoko ndiye kukwenza ngokuba kukhange kube kuphosakele kungenxa yokuba bendilindele ukuba ade andixelele ukuba ndihambe ndiyokwenza ndilindele kuye ngoko ibingendim ibinguye kodwa uyabona nopawulos omkhulu ongcwele ngokwakhe waba phakathi kweengcingwa ezimbini ngaxesha lithile waye ngamaxesha amaninzi uThixo uzenzile izinto okanye ayekele izitaka zakhe ukuba zizenze izinto ezizimpazamo ukuze abe nokuzibonakalelisa ezo zinto. Ngoku siyayazi into yokuba abantu bangazenza impazamo kodwa uThixo akanakwenza mpazamo. Kodwa ngoku ndingena entsimini yokushumayela ndize ndihambe ngondiyavuma. Ngoko ndimelwe kukuba ndimisele iinkonzo kwangaphambili ndibeke izinto emgceni. Waye mhlawumbi eli lithuba elikhulu elizayo ebesikade esililindele. Waye ngokuqinisekileyo ukuba oku ngokwakho kuyinto enkulu eyakuthi yenzeke ize yenziwe yenzeke uloyiso olukhulu kuthando olungcwele. Waye oko kusenzi ngaphambi kwenjongo senzi ngoko luthando olungcwele olunguThixo yabona. Waye kuthabatha uthando lukaThixo ukuzijula phaya phandle kuluhlu oluphambili ume ethubeni ngenxa yabantu. Waye aba Rick no Ricketer endithe ndabangxolisa ngamazwi ndababiza ngoba ngoRick no Ricketer uThixo undinike ukuqonda ukuba ndimelwe kukuyenza loo nto ngokuba baninzi kubo abasengabantwana bakhe mna ndi abanakunceda ngokuba benza ngokwahluke kangako amanye ala madala abandayo wezithethe amabandla nabo lo moya uphezu kwabo. Waye bakwenjani intolongo njengoba uIsrayeli wase ntolongweni kanye njengoba uMoses wehlaye waya kubahlangula ebukhobokeni. Abantu abathanda uYesu Kristu benokumkhonza ukuba nje bebesazi ukuba banokumkhonza ngantoni na. Waye basekukhonkweni phantsi kobuhlelo ubaxelela ukuba musa kwenza oku ningakwenza okuya kodwa ubizo lukaThixo lalowo uyakuza. Ofuna ukumatsha aye kwilizwe ledinga makamatshe. Sisendleleni eya kwilizwe ledinga amen. Mabeze bamatshe sisendleleni yokuya kuhlangabeza uKristu kwixesha lesiphelo. Waye bendifuna ukuzisa oku kuni ukuze nibe nokubona ndinibonise loo nto impazamo anokuthi ayenze umntu nangona enyanisekile. uMoses walahlekelwa kukuba vela abantu bakowabo ngokuba babengafuni ukumphulaphula. Waye mzalwana Roy uyalibona iphupha lakho engoku andinakuhamba ndinolungiselo olunjalo ndide ndizive ngokwahlukileyo entliziyweni yam ngaloo nto. Akunamsebenzi nokuba uThixo undixelele na kodwa lolwatshintsho olo mzalwana Roy ulubone lusiza. Into ethile imelwe kukunditshintsha ngokuba mna entliziyweni yam ukuba ndithe ndaphuma ndaya phaya phandle ndiziva ngale ndlela ndiziva ngayo ngoku ndiseva kungathi bebemelwe kukuva la myalezo bebemelwe kukuba bayenzile loo nto. Aye andinalo uvelwano ngabantu ebendimelwe kukuba ndinalo ndide ndibe ndinolo velwano. Akukho mfuneko yakuba ndihambe ngokuba ndiya kuba ndikumanahanisa. Waye yonke le minyaka ndizamile ukumkhonza ngentliziyo enyanisekileyo waye andiyukuphuma phaya ndibe ngumanahanisa. Ndimelwe kukuyiva loo nto ukuba abaya singoRick no Ricketer kwaye asileli gquba abantu bakaThixo abasekukhonkweni endimelwe kukuya kubo. Ndide ndibe nokuziva ngolo hlobo kuya kufuneka nje ndilove nje apha ndishumayele ingcunguthela nje nezinto ezithile kodwa ndilinde. Ndineculo elincinane andikwazi ukucula ndingathanda nje ukunicaphulela lona. Bazalwana ndilirhithize nje ukulibhala andikabinalo luphelele alibhalwanga kakuhle andazi nokuba ndinganakona ukulifunda okanye hayi. Liculwa ngesingqi sikaBattle Hymn of the Republic. Glory, glory, hallelujah. Nake nalivu. Glory, glory, hallelujah. Bangapi, kakate sake saliva sonke.
The circuit rider.
Umshumayeli wesekethe ukhwele ashe. Wanqumla ilizwe.
With a rifle on his shoulder.
Enompu emaxeni. Nebhayibhile esandleni kuye baxelela abantu basemathafeni ngelizwe lentsikelelo ledinga ekwele njalo ecula ukwayama 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 ngengalo yaphakade ukwayama 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 ngengalo yaphakade. Washumayela umkhwebo ozayo Womlilo nesulfure.
And a glorious endless.
Nezulu nosukolwaba ngwaliswe yobotwa.
As he rode across the mountain.
Ekwele ngumla intaba. Kwaunomfayecula eliculo.
As he.
Ekwele njalo. Inamandla, amandla, amandla, amangalisayo. Ikazi lemfan. Inamandla, amandla, amandla, amangalisayo. Ikazi lemangalisayo lemfan. Umshumayela umdala wesekete, niyamkhumbula, yabona?
Now his rifle's old and rusty.
Ngoku umpu wakhe umdala uqholile ujinga eludongeni. Ibhayibhile yakhe igugule inothuli kwaye ayifani ichathwe injalo loo nto. Kodwa umyalezo ewuzisayo ohlangana nathi ngalo mini kuba inyanzo kaThixo isabheka phambili zonke. Ndiza kulifunda. Bendimile kusasa njengethuba bendilibhala. Ndabeka isandla sam phezu kompu wangu ujinga eludongeni ndacinga akusazi ukuba thuba lide. Umpu wakhe umdala uqholile njengokuba ujinga eludongeni injalo loo nto. Nebhayibhile igugile inothuli kwaye ayifane ichathwe. Kodwa umyalezo wakhe uphuma kule Bhayibhile emgwebeni ngenye imini kwaye inyaniso yakhe izabheka phambili. Inyaniso kaThixo kule Bhayibhile ewe uYesu Kristu sekwanguye izolo namhla nangona phakade. Umshumayeli omdala wesekete umpu wakhe unqamleze emqolo iBhayibhile yakhe isesandleni ekhwele enqumla ithafa enyukaye ngaphaya kwentaba aze ehle kwezo zinkinkci nakuyo yonke indawo. Eshumayela imileni yami uphumulo lewaka leminyaka luzayo yokuza komgwebo omlilo kwabangangemalungisa. Eshumayela ubukumkani bukaThixo kumalungisa. Nyani la Winchester indala iyaqola iyaphela. NeBhayibhile ba banencwadi zokwazana kwendoda nomfazi endaweni yayo. Kodwa inyaniso kaThixo isaqhubela phambili. Izenza abe inene kangako namhlanje ayiqondakalise loo nto njengoko wakhe wenjalo.
God's truth keeps marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on.
Why? Goba, kukomdo tilo ya kuitabata, kuba uYesu Kristu sekwanguye izolo namhlanje nangona phakade. Asilicule kwakhona. Ngoku sicubene apha mawisilama baptisa maluthere yonke enye into ngoku sisacula le khorasi yokugqibela masibambe isandla kumntu wokufutshane kuthi size sahlukane ke ngoku ukhumbulani inanimele kukuya kumabandla angawenu niye ngokuhlwanje nindibulisele kumlungiseleli wenu nize nindithandazele nonke ngabanye kwaye kwakhona ndifuna ukuba ndikhumbule ukuba ninandawoni nokuya kuyo kwaye nganayo nantoni na. Emva komyalezo kamzala uNeville ngokuhlwanje ekubeni ekhuphe umyalezo wakhe ngoko ndifuna ukwenza ikhasethi elibizwa ngokuba isibane esidanyazayo sokuza kwakhe yabona ngokuhlwanje. Inkosi ndisikelele ngoku ukuze kwiveki elandilayo ndiza kwicawa ezayo. Inkosi ithandile ndisenokuhla kwakhona ukuza kwenza elinye ikhasethi kuba ndimele ukuba se-Arkansas kule veki zayo. Kulungile ngoku masilicule kwakhona sibambane izandla ngoku. Nkosi Yesu sikelela izitshefu. Egameni likaYesu Kristu sibeka izandla phezu kwezitshefu phambili. Makadunyiswe uThixo. Ngoku masithobe iintloko zethu komzuzwana nje. Ufike ngexesha kanye mzwana uRuddle. Nyukela apha umzuzu nje uthandaze. umzana uRadle ngomnye wabazalwana abangamadlelana ethu apha amabandla amancinane esidlelana nawo apha kulo nkonzo zonke kwaye ndivile ngokuma ngoburhoti kukamzalwana uRadle athe wakuthabatha ukuthabathela ivangeli kwaye ndiyakutsho oku umzalwana uRadle kuba yonke into esendleleni uThixo akasithembisanga amandlalo wantyatyambo wokulula kodwa wathembisa ngedabi ewe kodwa wathembisa ngoloyiso nantswa eyona nto ndikhumbula xa ndaqala ukuthabatha eli nyathelo nomama buqu notata bafuna ukundixhotha endlwini yabona kodwa owobethu indlela endathi ngayo ndababhaptizela egameni lenkosi uYesu kuphela kwethemba endinalo namhlanje kungenxa yokokuma ndivuya kakhulu ukuba umyalezo webhayibhile osuka kumshumayelo omdala wesekete ukuza kujonga eli xesha nangona abantu bewubambile baze bawuncwela jikelele baze bawuncwela jikelele baze benza amahlelo bafaka imigaqo nayo yonke enye into kuwo kodwa inyaniso isabheka phambili injalo loo nto isabheka phambili uThixo anisikelele ngabanye kwaye siyathemba ukuba siya kunibona kwakhona kwakutshanje kude kube ngoko ninganenzela le nceba inye ngoku kokubini abalapha nabaphulaphula amakhaseti kananjalo ninabazalwana ndithandaze ukuba uThixo abeke entliziyweni yam laa nto ithile ndilahlekweyiyo ngenxa yokuba kuzoyikisela kulula kakhulu ukuba kwimoya okuzoyikisela ndathi nodlwanendlebe ngenye imini nomzalwana oway ohleli apha omi apha ngaphambili indoda elungileyo kodwa wayesirhanqe ngokuzoyikisela olunye uhlobo lokuzoyikisela wenza kwa into enye uzalwana oway loo nto yenzeka lula nje uwe nje usiba nento encinane ethile engqondweni yakho uhlale ucinge ngolo hlobo uyela emva uyihlole ngesibhalo ubone ukuba kunjalo na okanye hayi uze ngoko uhambe apho uye phambili ewe musa ukulahlekwa kuvelana nabantu yabona funeka ukhumbule abenziwanga ngomgubo wamaplanga bayinyama negazi ngabantu bengumphefumo ndinithandazele ninonke ukuba ninakho uthi xa nisikelele ngoku siza kuthoba iintloko zethu sicele umzalwana uRadle ukuba nga
And that rod was restored to you because it pleased God for you to use that rod. And as the Spirit of God is upon me this morning, I'll say by the Spirit, thus saith the Lord, that the Lord God shall be with thee, and shall go with thee, and he shall
preserve thee. Oh, kulungile mzalwane. Makabongwe uThixo ngumlungiseleli lo senobakho umntu ongayaziyo loo nto kwaye ebengomnye wela qela andikhange ndibe naxesha ngale ntsasa ibile elinye lala amaphupha ebethetha ngam ndisiya kwelinye icala yabona ndisiya entshona ndiphuma ndisiya entshona kweli xesha lidlulileyo umzana uJT Phana ngoku kusenokubakho iindwendwe ezinokumangaliswa ngaba bantu baphuphayo ngabaphuphi hayi asiweli zonke iindidi zamaphupha nezinto ezinjalo
But we believe that the Bible said
Kodwa siyakholwa kwa iBhayibhile yathi kwaye kuya kuthi ngemehla yokugqibela ndiwuthule umoya wam phezu kwabantu
And they shall prophesy and
kwaye beya kuprofeta babone imibono baphuphe amaphupha kwaye okoko nje loo nto ikhokelela eBhayibhileni ngumsebenzi wam ukukholelwa kuyo ndiyishumayele kwaye xa abantu bebalisa amaphupha ukuba inkosi ayiniki inkcaciso liliyeka lidlule kwaye ukuba into ethile xa nabani na ethetha ngelwimi imelwe kukuba into eza ebandleni imelwe ukwenzeka kananjalo asenzi nje ingangumoya ongcolileyo imelwe kukwenzeka kuba ingcaciso yelwimi sisiprofeto yazi ukuba injalo loo nto ngoko sizama apha ukuphila ibhayibhile kanye ngendlela efundiswe ngayo asisusi into kuyo okanye songeze nto kuyo koko siyiphila ngendlela yiyo inkosi mayibongwe loo nto endincedile mzalwana uJT ukuba ndikholelwe kuloo nto uThixo akandixelelanga ukuba ndiphume ngoku ndenzelelele kwisono kodwa ndixele ukuba ndiphume nje ndiqhubele phambili ukusebenza masithandaze ngomzalwana kukho umntu ojubileyo umzuzu nje hlalani zole wonke umntu yabona bawasezulwini Nceba nokuphila kwakho makube nomzalwana uweye egameni likaYesu Kristu angangabuya. Mbuyisele Nkosi umnike amandla nempilo. Ngoko ndincede intliziyo yakhe iyaqala ukubetha kwakhona. Olani wonke umntu ndithandaze nje Nkosi Yesu makuthi ukulunga kwakho nenceba ibe phezu komzalwana uweye egameni likaYesu Kristu. Pelile. Njengokuba ndimi apha kwesibingelelo apho kukhe kwashunyelwa khona imingcwabo. kule ndawo ndimikuyo apha apho amakhulu abantu athe athandaza afikelela kuKristu ndifikelele amehlo akhe ebetronile ukubetha kwenhliziyo yakhe bekuyekile kuthe nje kuba ndibize igama likaYesu Kristu kwaze kubetha kwenhliziyo kwakhe kwabuya kwakhona. Mayibongwe inkosi, mayibongwe inkosi. Njengomlungiseleli womnqamlezo oko ndikuthetha egameni likaYesu Kristu, akanguye umangalisayo ukuhlasela kwenhliziyo, yabona? Ndiyavuya kuba kwenzeke kanye ngoku endaweni yokulinda side simke. Yabona ubaba lukaThixo, inkosi mayibongwe. Masithobe iintloko zethu. Bawo wasezulwini siyakubulela ngoku ngokulunga kwakho nenceba yakho. Hlala uphakathi kwethu njalo. Ndiphe nkosi ole sibaneni sam. Ndinike into ngayo inkosi ukuze ndibe nokuyiphakamisa phezu kwabagulayo nabaxhwalekileyo. Ukuze ndibe nokuzisa phezulu nokuzisa intlangulo kwabo basweleyo nomgwebo kwabo bayalayo. Ndiphe oko bawo. Ndiyakubulela ngokulunga kwakho konke egameni likaYesu Kristu. Amen. Mzalwana uRadio, uThixo akusikelele mzalwana.